Tsopano matepi awa ansonkhano uwu mawa uno sakugulitsidwa. Iwo ndi ampingo basi kapena awina wake chifukwa iwo ndi achiphunzitso. Ndipo misonkhano kunja uko izo zimayambitsa chisokonezo chifukwa pafupifupi awiri a ife sitimaonana mwangwiro diso kwa diso koma ife tikuyenera kukhala mtima kwa mtima muli monse. Koma izo ife mukachisi kuno matepi awa ali inu muzindikira pa ndi abwenzi okha ndi zina zotero. Tsopano tiyeni tiweramitse mitu yathu mphindi chabe kupemphero. Ndi angati amene angafune kuti akumbukiridwe pamene mwaweramitsa mitu yanu, basi pokweza dzanja mwamba kunena ambuye ndine wosowa lero. Ndipo ndikusowa chisomo chanu. Chilichonse chimene icho chili. Atate athu akumwamba, ife tsopano tikuyandikira mpando wachifumu wanu wachifundo, chifukwa ife tafunsidwa kuti tichite izi. Ndipo izo zinanenedwa kwa ife ndi mwana wanu ndi mpulumutsi wathu, kuti ngati ife tingakupempheni inu chilichonse mu dzina lake, icho chidzaperekedwa. Chotero ambuye podziwa kuti ife tikukhala mu mitunzi ya kudza kwake, ndipo tsopano tayima mu mitunzi ya chifundo chake, ndiye ife tikupempha ambuye kuti inu musankhe mwa mzimu woyera zinthu izo zimene ife tikuyenera kuzipempha. Ndipo ife tikumverera mawu uno kuti izo sizikanakhala zosiyana ndi mawu anu kapena kwa chiyero chanu chachikulu ndi chifundo chanu ndi chisomo, kuti ngati ife tikanati tipemphe kuti ife tikhale ndi kuyenderedwa kwa padera lero kuchokera kwa mzimu woyera, kuti iye akhoze kubwera pakati pathu ndi kudzazindikira maganizo a mitima yathu, kuwulula kwa ife malo athu wofowoka, ndi kuchiza matenda athu, ndi kumanga mitima yosweka, ndi kupulumutsa otayika, ndi kukonzekeretsa anthu pakudza kwake. Ambuye, imvani pemphero ili. Tsopano ife tiwerenga mawu anu, ndipo ife tikupemphera ambuye kuti paphunziro lathu la Sunday School mawa uno kuti inu mubweretse gawo lowerenga ndipo muulule izo ku mitima yathu.
We come here for one purpose.
Chifukwa ife timabwera kuno ndi cholinga chimodzi. Cholinga chimene chochokha ndi kuti tikudziweni inu bwinoko. Ife amene tili a Khristu mwachikhulupiriro tikufuna tikudziweni inu bwinoko. Iwo amene sanakhale a Khristu akufuna kuti akudziweni inu monga mpulumutsi wawo. Iwo amene akudwala akufuna kuti akudziweni inu ngati mchiritsi wawo. Ndipo ife tikupemphera kuti pasakhale mmodzi wochoka mnyumba muno wopanda kanthu, koma kuti pempho lililonse likwaniritsidwe mwathunthu. Ndipo chokhumba chilichonse chikachitike ndi aliyense, munthu aliyense akhale wokondwa. Ndipo achoke mnyumbayi akunena monga aja ankachokera ku Emau, kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amayankhula nafe pa njira? Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano kwa inu amene mukufuna kutsegula bukhu lanu, kawiri-kawiri ine ndapezapo kuti muma utumiki au vangeri, kuti pafupifupi maminiti 20 kapena sate okha amakhala ndi chochita chopambana kwa uthenga wa uzimu woponyera mkati ndipo kenako kuyitanira kuguwa. Koma ipo khala Sunday School ine sindikufuna basi kuti ndichite izo mwanjira imeneyo mawa uno. Ine ndikumvelera kutsogozedwa kwambiri kuti nditenge nthawi yanga ndi kuyankhula pa mawu. Tsopano ngati aliyense sakumasuka kwazizira kwambiri, chinthu chokhacho chomwe mukuyenera kuchita ndi mbale wanga woyang'anira ali kuseri kwa chalichi kumeneko, ingokwezani mwamba dzanja lanu monga choncho kumbuyo uko kwa iye, ndipo iye asintha kutenthako. Ndipo ife likufuna kuti mukhazikike komanso kuti muzimverera bwino ndi kumamvetsera ku mawu, pakuti ife likudalira mzimu woyera kuti utiphunzitsa ife mawu a Mulungu. Ndipo kodi inu nonse mukumva bwino kumbuyoko? Ngati mukukwanitsa kwezani manja anu ngati inu mukumva bwinobwino. Izo nzabwino. Tsopano ndikufuna kuti inu mutsegule ndi ine. Ine ndili ndi mitu ina yomwe ndalemba apa ndi malemba ena. Chotero ine ndikufuna kuti inu mutembenuzire ndi ine choyamba ku buku la Aroma Aroma mutu wa naini.
And we want to read for a scripture lesson first in Romans.
Ndipo ife tikufuna kuti tiwerenge kwa phunziro la malemba choyamba mu Aroma 9:11.
For the children being not yet born.
Pakuti anawo asanabadwe. Asana chite chabwino kapena choyipa kuti cholinga cha Mulungu monga mwakusankhidwa chikhale osati cha ntchito koma cha Iye amene amayitana. Zinanenedwa kwa Iye wankulu adzatumikira wang'ono. Monga kunalembedwa, Yakobo ine ndamukonda ndipo Esau ndinamuda. Mulungu aonjezere madalitso ake pakuwerenga kwa malemba uku. Ndipo tsopano kwa mutu kuti ndichirikize phunziro langa, ine ndikufuna kuti nditenge uwu ngati mutu. Kumva, kuzindikira, nkuchitapo pa mawu a Mulungu. Ndiloleni ine ndibwereze izo kachiwiri. Kumva, ndikuzindikira, ndipo kenako nkuchitapo pa mawu a Mulungu. Tsopano ife tikudziwa bwino ife anthu amene timafufuza malemba usana ndi usiku ndikuwerenga mapepala athu ndikumva owerenga nkhani. Kuti dziko ili tsopano likuima mu mphamvu ziwiri zazikulu za uzimu.
And they are both religious forces.
Ndipo ziwiri zonsezo ndi mphamvu za chipembedzo. Ndipo ndikukhulupirira kuti mphamvu zazikuluzi posachedwapa zidzafika kumutu.
And both of these great
ndipo ziwiri zonse za mphamvu zazikulu izi zinayimiriridwa mwana awiri awa a Isaki. Momwe kuti Mulungu mu nzeru zake zopanda malire waphimbiratu zinthu zonse kwa ife kuti ife tikakhoze mwa zinthu izi kudziwa za china chake chimene chili patsogolo pathu. Anazipanga izo momveka bwino kuti Mulungu ndi mawu ake ndi chilengedwe ndi miyamba yake zinakonzedwa mangwiro kwambiri pamodzi kuti ngakhale wochimwa akhoza kuona china chake chikukonzekera kuti chichitike. Mulungu anazikonza izo. Palibe amene alibe chowiringula.
We see in these two sons that
tsopano ife tikuona mwa ana awiri awa kuti pamene iwo asanabadwe nkomwe iwo anali pa nkhondo wina ndi nzake.
Even though their virgin mother far
ngakhale kuti amayi awo namwali pakuti iye anali namwali Rebeka wokongola amene anakwatiwa ndi mbewu yolungama ya lonjezo la Mulungu Isaki. Kuti iwo anali awiri opatulika okhulupirira odzazidwa ndi mzimu pa Mulungu. Anadzozedweratu kukwati omwewo umene iwo analumikizana nawo. Mulungu anadziwiratu izo. Ndipo chinthu choterocho chikanakhoza bwanji kubwera kudzera mwamayi mmodzi ameneyo mwabambo mmodzi munthu oyipa kwambiri ndipo wina munthu wabwino kwambiri. Ndi momwe kuti munthu wabwino ankaoneka ngati oyipa ndi oyipa ankaoneka ngati anali wabwino. Tsopano izo zili nthawi zonse zakhala zili nthawi zonse zidzakhala dongosolo la Mulungu. Mulungu sangasinthe dongosolo lake chifukwa iye amapanga dongosolo lake mwangwiro chifukwa ndi gawo la Iye.
In the Garden of Eden,
munda wa Edeni, tchimo linali lokongola kwambiri, mpaka linamukopa Eva kuchoka kuchilungamo kupita kutchimo.
And in the same garden where there was a tree of life,
ndipo munda momwemo mmene munali mtengo wa moyo, munali nso mtengo wa imfa. Ife tingaudziwe iwo lero ngati lamulo la kutsutsana kuti pamene pali chabwino pali choipa, pamene pali cholondola pali cholakwika. Ndipo ife sitidzatha mosasamala momwe zotizungulira zingakhalire kudzigwedeza tokha pamaso pa ziwirizi. Chifukwa Paulo anati, ndikafuna kuchita chabwino choipa chimakhala pomwepo. Wochimwayo sadzatha konse kudzigwedeza kuchoka kwa Mkhristu. Mkhristu kwa wochimwayo. Padzakhala mboni pamenepo ya chabwino ndi umboni wa cholakwika nthawi zonse. Ndipo inu mumapanga kusankha kwanu. Inu mukuyenera kutenga mbali imodzi kapena inzakeyo. Koma mwa ana awiri awa, nzodabwitsa kudziwa kuti iwo asanabadwe, awiri onsewo mbewu yofanana, yochokera kwa Isaki imene inali lonjezo. Tsopano phunziro lathu ndilalitali pang'ono, ndipo ine ndikufuna kukhala ndi maziko okwanira. Mpaka inu muthe kuona ndende chimene ine ndikukamba. Ndipo mwana woyamba Esau amene anabadwa. Ndipo ife tikupeza kuti iwo sankango kangana kokha ndi kumenyana mimba mwa mayi wawo, koma iwo anatuluka kwa iye akumenyana.
Esau coming forth and Jacob holding on to his heel.
Esau akubadwa ndipo Yakobo atagwira chitendene chake. Ndipo iwo akumenyanabe.
And how that
ndipo momwe izo zikanakhoza kubwera kuchokera kwa bambo kapena mayi wangwiro woyera, wosankhidwa, woyera, wopatulidwa ameneyo. Chotero kuti tikhazikitse izo kuti Mulungu amayitana mwakusankha, izo zikuyenera kukhala. Zilibe kanthu momwe abambo anu ndi amayi anu anali abwino, momwe iwo anali abwino, momwe abambo anu ndi amayi anu anali akhristu. Izo zimakhalabe kwa inu monga munthu payekha, mayimidwe anu pamaso pa Mulungu. Phunziro ili likuphunzitsa zimenezo kuti iwo ana awiri onsewo analipo ngakhale mwa osankhidwa ndi oyitanidwa a Mulungu. Abambo ndi amayi, mkazi na mwali ndi mwamuna woyera, amene potsirizira pake anadzatsika kudzakhala ngakhale kudzera mu mbewu yake anadzabwera Yesu Khristu. Iye anabadwa monga mmodzi wochokera kwa akufa. Iye anayesedwa atate ake pambuyo pa iye. Ndipo iye analonjezedwa kupyolera mwa mbewu iyi ya Isaki kuti dziko lonse lidzapulumutsidwa. Ndipo kuchokera mwa munthu ngati ameneyo ndipo magazi ake angwiro kwambiri mwakuti Mulungu sakanamulola ngakhale Mfilisiti kuti amukhudze mayiyo. Abrahamu atamupereka iye kwa iye. Mulungu anakantha nyumba yake ndipo anati, iwe ndi chimodzimodzi ngati wakufa, akugwira mtsinje wa magazi umenewo kuti ukhale wangwiro. Ndipo Rebeka ameneyo, mayi wolungama, woyera, wotumizidwa ndi Mulungu, ndi woyitanidwa ndi Mulungu. Ndipo kuchokera ku mbewu yopatulika imeneyo kunadzatuluka chigawenga ndi wokhulupirira. Mukuona, chotero izo zimakhala mkati mwakuyitana kwa Mulungu, kusankha kwa Mulungu. Ndipo aliyense asanabadwe, Mulungu anati, ndamukonda Yakobo ndipo ndamuda Esau. Aliyense wa iwo asanabadwe, chotero momwe ife tikuyenera kumvelera. Wina waka amene Mulungu wayankhula nawe, ndikukuyitanira iwe kuti ubwere kugomerake ndi kunyumba kwake, ndikudzakhala mwana wamamuna wake kapena mwana wamkazi. Palibe chinthu chachikulu chonga chimenecho. Anyamata awiri awa ngati ife tingazindikire chikhalidwe chawo, mmodzi wa iwo anali munthu wa uzimu, ameneyo anali Yakobo. Ndipo munthu wachithupithupi anali Esau. Koma awiri onsewo anali achipembedzo. Ndipo chinthu chomwecho chimene chakhala chikuchitika Monse kudutsa mu mbado wachithupithupi ndi wauzimu. Esau ankayimira munthu wa pa dziko lapansi wachibadwidwe wotsamira kuchipembedzo koma wosatha. Izo munalibemo mwa iye kuti achite zimenezo. Iye sakanatha kuchita zimenezo. Iye sanalikonse mwa iye kuti athe kukwera kudutsa zinthu za mdziko, chinthu cha chithupi. Koma Yakobo zinali zopweka basi kuti iye achite izo. Tsopano Yakobo, cholinga chimodzi chimene Yakobo anali nacho, ndipo icho chinali chakuti iye ankakhumba ukulu obadwa umenewo. Zinalibe kanthu momwe iye anaupezera iwo, basi kuti iye anaupeza iwo. Ndipo mzimu umenewo wakubadwa kumodzi uko ukuimiridwabe mdziko lero. Ndipo kufika pa chimake tsopano. Wokhulupirira wa uzimu ndi munthu wachithupi. Wokhulupirira wachithupi. Palibe amene anganene kuti awiri onsewo sanali achipembedzo. Iwo anali. Iwo sananene kuti wina ankatumikira fano ndipo winayo Mulungu. Awiri onsewo anali antchito a Mulungu. Tsopano mvetserani mwatcheru kumalemba tsopano pa phunziro ili, chifukwa ine ndikutsimikiza izo zikuthandizani inu. Mukuona, tsopano si onse amene amati Ambuye Ambuye adzalowa mmenemo, koma iye amene akuchita chifuniro cha Atate anga amene ali kumwamba. Tsopano ngati inu mungazindikire, Yakobo anali ndi chinthu chimodzi chimene iye ankachifuna, chifukwa molingana ndi mawu, madalitso ndi chinthu chabwino chinali mukulu kubadwa. Ndipo Yakobo, icho chinali cholinga chake chokhacho, chinthu chokhacho chimene iye anali nacho mmalingaliro, chinali tenga ukulu wakubadwa umenewu. Ndipo Esau anawunyoza iwo, iye amene anali nawo kwenikweni anawunyoza iwo, kapena iye ankachita nawo manyazi. Koma Yakobo ankaufuna mosalabadira momwe akanaupezera iwo. Iye ankaufuna iwo. Umo ndi momwe ziliri ndi wokhulupirira wa uzimu lero. Iye samasamala momwe inu mukumusekera iye, kuchuluka kwa momwe mukumuseleulira, momwe iye amachitira mopusa ndi malingaliro achithupi. Chokhumba chake chokhacho chimakhala ukulu wakubadwa. Iye akufuna kuti akafike kwa Mulungu, chifukwa zinabadwira mwa iye. Iye sangachitire mwina. Yakobo amatanthauza onyenga kapena wonama, koma ataupeza ndi kudzakhala nawo ukulu wakubadwawo, iye anasinthidwa. Ndicho cha chithupi, kusintha. Iye ankatchedwa nthawi imeneyo Yakobo, kalonga ndi Ambuye amene analimbana ndi iye. Wokhulupirira wachithupithupi lero. Oh, bola ngati ine ndimapita kuchalichi, ndikumachita chimene chili choyenera. Kodi izo zimapanga kusiyana kotani? Limenero ndi gulu la Esau. Iye amasekabe ndi kunyoza ukulu wakubadwa. Iye sama usamala. Koma Yakobo ankaukonda iwo. Ndipo mwamuna wa uzimu lero ndi mkazi wa uzimu amene ali wosankhidwa wokonzedweratu ndi Mulungu kuti abwere ku moyo wa muyaya, ngati iwo akuyenera kugulitsa chilichonse chimene iwo ali nacho, ngati iwo akuyenera kuchotsa dzina lawo pa bukhu la mpingo uliwonse mu fuko, iwo amaufunabe ukulu wakubadwa umenewo. Ndi chinthu chokhacho chimene chimakhala chofunikira kwa iwo. Kungotenga ukulu wakubadwa umenewo. Ndizo zonse. Zilibe kanthu momwe mlingo umene iwo akuyenera kubwerapo, ngati iwo akusekera kugwada paguwa ndi kulira buhu, ngati iwo akuyenera kuthamanga kudutsa amalo ndi kubwerera ndi kudzakonza zinthu ndi kugulitsa zomwe ali nazo, kapena kupereka zonse zomwe ali nazo ndi kukhala mwenda njira ndi mlendo. Izo zimakhala zopanda ntchito. Iwo akufuna ukulu wobadwa. Ndizo zonse zimene iwo amakondweretsedwa nazo. Ukulu wobadwa. Tsopano musamawanene anthu amenewo, iwo sangachitire mwina. Iwo anakonzederatu kuzimenezo, anasankhidwiratu kuzimenezo. Ndipo kenako ife tikuona kuti awiri awa anthu achithupi ndi auzimu umo mwemwe izo nthawi zonse zinkachitikira umo ndi mwemwe ziliri lero izo nthawi zonse zakhala zili chomwecho Kaini ndi Abele munda wa Edeni pamene Edeni analengedwa munali mitengo iwiri yoti munthu asankhepo umodzi iye amadzakhala wanzeru winawo iye amadzakhala moyo panali anyamata awiri Kaini ndi Abele awiri onse a iwo achipembedzo modzi wa iwo ankafuna moyo wamuyaya ndipo anapereka kwa Mulungu mwachikhulupiriro nsembe yopambana kwambiri kuposa Kaini choyimira changwiro cha mipingo lero mpingo wa thupi mpingo wa uzimu ndipo palibe kukayikira koma kuti ndikuyankhula kwa magulu awiri onsewo pakali pano ndipo mwina mwake mwatepi ndidzayankhula kwa mateni amasauzande a iwo koma taonani mpingo wa chilengedwe ndi mpingo wa chithupithupi basi iwo sangakhoze konse kukhala pamwamba pa chinthu chaching'ono chimenecho cha ine ndinadjawulira mpingo ngati ine ndimapita ku tchalitchi ngati ine ndimachita mopambana momwe ine ndingathere ndizo zonse zimene Mulungu amafuna tsopano ndicho chinthu chomwecho chimene Kaini ankachita iye anapita ndipo anakapanga guwa iye anakapanga nsembe anabweretsa zipatso za mthaka ndipo iye anati ndizi apa Mulungu ndizo zonse zomwe ndapeza mutenge izo kapena muzisiye izo umo ndi momwe wokhulupirira wachithupithupi amakhulupirira lero Ambuye ndipita ku tchalitchi ndikajoyina gulu labwino kwambiri limene ndingakalipeze ndikapereka zopereka zanga ku tchalitchi ndikachita chimene chili cholondola tsopano izi ndizo zonse zomwe ine ndingachite ndikathandizira kumugulira makala mkazi wamasiye kapena ndikawapatsa ana zovala izo zonse ndi zabwino palibe choti ndinganene motsutsa izo koma ndi zimenezo ndizo zonse ngati inu mukufuna izo tengani izo ngati inu simudero inu simukusowa kuti mutenge izo tsopano ndiwo maonedwe a mpingo wa chithupithupi lero koma mpingo wa uzimu Abele mwavumburutso mwachisomo iye ankaona kudutsa zimenezo ndipo mwachikhulupiriro iye anapereka kwa Mulungu nsembe yopambana kwambiri kumuposa Kaini ndipo izo zinachitira umboni chilungamo chake Mulungu chinthu chomwecho chinachitika mwa Ishumaeli ndi Isaki modzi anali wathupi ndipo winayo anali wa mzimu modzi wa mdzakazi winayo wa mfulu icho chinachitika chinthu chomwecho mu Israeli ndi Mowabu mipingo iwiri yayikulu ikubwera pamodzi ndipo pamene Israeli ankafuna kupita ku malo awo olonjezedwa mpingo wa uzimu anthu a Yakobo Israeli pa njira anthu a Esau anakumana nawo iwo Mowabu mpingo wa mphamvu ndipo mtsogoleri wamkulu wa mpingo Balaamu anatsika kuti adzamutemberere mʼbale wake koma anapeza kuti sangathe kumutemberera mʼbale wake iye analephera ndi kuchita khungu kwa maso ake kuona dongosolo lokonzeleratu ilo ndi kuwaona mawu a Mulungu choyamba chikhulupiriro chimadza pakumva kumva mawu a Mulungu kenako wokhulupirira amawamva iwo amawazindikira iwo ndipo amachitapo pa iwo munthu wachithupithupi adzawamva iwo phokoso la iwo koma ayi kumva kumatanthauza kuwamvetsa iwo kuyang'anapo ndi kuyang'ana pa china chake koma kuona izo ndi kuzimvetsa izo kukhapokha munthu atabadwa mwatsopano iye sangathe kuona kapena kuwumvetsa ufumu wa Mulungu tsopano apa pakubwera Israeli akubwera ndi lonjezo la Mulungu kuti iwo ankapita ku dziko lolonjezedwa osati achikunja koma okhulupirira okhulupirira mwa Mulungu yemweyo amene Israeli anali naye anatuluka kuti adzayesere kumutemberera mʼbale wake chifukwa iye ananena kuti mʼbale wake ndithudi anali wosalungama chifukwa iye anachita zinthu zoyipa zambiri koma inu mwaona iye analephera kuti aone chisango chinthu chomwecho ndi Esau ndi Yakobo. Esau ankaoneka ngati anali munthu wabwino, iye anakhazikika ndipo ankachita zinthu zachifundo. Iye ankawasamalira abambo ake okalamba akhungu, ankawapezera iwo nyama ya mchire ndipo ankawasamalira iwo, ndipo anali mnyamata wabwino. Zinthu zambiri zimene okhulupirira chithupithupi amachita mu mzere wachipembedzo, kuthandizira mabungwe ndi kulipira ngongole za kuchipatala za anthu ndi zinthu zachipembedzo. Koma izo si zimene ndikunena. Moabu anali wabwino, fuko lopambana, mʼbale kwa iye. Ndipo Yakobo anali atachita chilichonse. Iye anakhala ali chigawenga, komabe iye anali ndi chinthu chimodzi choti akwaniritse. Icho chinali kupeza lonjezo limenelo, ukulu wobadwa umenewo. Apa pakubwera Israeli, ana Yakobo ali ndi cholinga chomwecho. Tsopano ndani ati akhale wolondola? Balaamu anamanga maguwa 7 mu Israeli, munali maguwa 7. Balaamu anapereka nsembe 7 za nyama zoyera. Israeli anapereka nsembe 7 za nyama zoyera. Kumeneko ngati iwo azitenga izo mwamwambo, Moabu anali wachipembedzo basi monga Israeli anali, Esau wachipembedzo basi monga Yakobo anali, ndipo Kaini wachipembedzo basi monga Abele anali. Koma ndi kusankhidwa kumene kumagwira akhungu bwanji momwe ana a Esau alili akhungu kuyankhula mwa uzimu. Amoabu ankawayang'anira pansi a Israeli ndipo anati, dawaoneni iwo sikipembedzo, iwo ndi gulu lawopanduka, iwo akukhala mahema, ndipo ndife fuko lalikulu, iwo achita zoyipa, ndipo iwo alibe bungwe pakati pawo, iwo akungozungulira kutsatira mneneri. Koma iye analephera kuona njoka ya mkuwa ndi thanthwe lokanthidwa likupita patsogolo pawo. Iye analephera kuona gulu lotulutsidwalo losankhidwa lija likutsatira dongosolo la uzimu la Mulungu kupita ku dziko lolonjezedwa. Umo ndi momwe izo zilili lero. Iwo amati ndi gulu la oyera odzigulubuza, ndi gulu la anthu omwe ali icho kapena china. Koma iwo amalephera kuona kuti ndi kutsatira malangizo a mawu a Mulungu. Israeli anali pa njira yake akupita ku dziko lolonjezedwa. Mulungu mu mawu ake anapanga lonjezo. Yakobo chifukwa chimene iye anasankhira kuti apeze ukulu wobadwa umenewo, mosasamala iye ankafuna kuti aupeze iwo, chifukwa choti iye ankadziwa kuti ukulu wobadwawo unali ndi madalitso. Iwo unkasungira moyo. Iye sana samale momwe iwo ungabwerere, basi bora iye waupeza iwo. Icho chingali chinthu chani chenicho? Ndi motani momwe iwo unabwerera zinalibe kanthu? Iye ankaufuna iwo, ndipo akuyenera kukhala nawo iwo, ndipo iye anaupeza iwo. Odala ndi iwo akumva njala ndi rudzu la chilungamo, iwo adzakhuta. Iye anali pa njira yake ndipo iye ankatsatira iwo, ndipo iye analandira iwo. Israeli anali pa ulendo wake wa ku dziko lolonjezedwa. Zilibe kanthu ndi amaopa ngati ndi matemberero amene iwo anayesera kuwayika pa iwo. Iwo anapita molunjika ku dziko lolonjezedwa. Ndipo lero simudzatero, zilibe kanthu kuti iwo apeza chilamulo chochuluka bwanji, kutsutsidwa kochuluka bwanji, kuzunzidwa kochuluka bwanji. Zinthu zoyipa zingati zimene iwo akunena, ndikangati iwo akukutchulani woyera wodzigulubuza, ndikangati iwo akunena zoyipa zimenezo. Mpingo udzasunthirabe chitsogolo, iwo ukuyenera kutero ndi kukhala mu mawu a Mulungu. Nthawi ina mafumu awiri anabwera pamodzi, mmodzi wa iwo anali Ahabu woyipa, winayo anali Yehosafati, mpingo wa uzimu, mpingo wa chithupithupi. Ahabu anali wokhulupirira wa mmalire. Iye anali ndi aneneri, iwo sanali achikunja, iwo sanali wopembedza mafano, iwa anali aneneri achi Israeli, koma onse ankaphunzitsidwa ndi kudyetsedwa ndi kuvekedwa ndi Ahabu mfumu. Iwo anakhala ngati malo amene iwo anali ndi zochirikizidwa zonse za ndale. Yehosafati anabwerapo, akubwera ku Musi, anapanga mgwirizano chimene chili cholakwika. Inu musamagwirizane konse ndi osakhulupirira. Sitikuyenera konse mwanjira iliyonse kuyika mayina athu mabuku a mipingo imene simakhulupirira uthenga wa thunthu. Ayi, mudzalowa nazo mavuto. Ndipo iwo analowa nazo mavuto. Ndipo mamuna wolungama uyu anati, kodi sitikuyenera kufunsira kwa Ambuye poyamba ndi kupeza ngati tikuyenera kupita ku Ramoti Giliyadi? Tsopano taonani momwe chochitikacho chinkaonekera changwiro. Ndife eni ake a Ramoti Giliyadi ndi chuma chathu. Ndipo Asiriya anatenga ilo kwa Mulungu wa moyo. Kodi sitipita ndi kukalitenga dziko ili? Ndipo iye anapanga kulankhulako kukhala kokongola kwambiri, ndiko vomerezeka kwambiri, ndiko olungama kwambiri, mpaka Yehosafati anatsatira izo. Ndipo lero amuna akhoza kuyima pa guwa ndi luntha ndi kuyankhula ndi maphunziro, mpaka iwo nkumakhoza kufotokozera mphamvu ya mzimu oyera mophotchola kutali ndi Baibulo. Iwo akumakhoza kuwafotokoza madziritso a mzimu mophotchola. Iwo akhoza kukufotokoza kuyankhula malilime ndi kutanthauzira. Iwo akhoza kufotokoza ubatizo wa mzimu oyera kwa tsiku lina. Koma munthu amene ali wosankhidwa ndi Mulungu, munthu, nkhosa zanga zimalidziwa liwu langa. Inu muli ndi kusankha kwa Mulungu kuja pa inu, sizidzakupunthwitsani konse. Yehosafati anati, mfumu yolungama inati, kodi kulibe mneneri amene ife tingathe kufunsirako kwa Ambuye? Ahabu ankapita popanda izo. Umo ndi momwe mpingo wa chithupithupi ukuchitira lero. Oh, iwali ndi maseminare odzaza ndi alaliki, amuna akulu, maprofesa akulu, alunta, anzeru, ochenjera. Oh my, kutali kudutsa nzeru za mpingo tu, kapena mpingo wa uzimu. Mumasiku anowa, mumasiku amenewu, tayang'anani pa mpingo wa chithupithupi. Kodi iwo anali chiyani? Asayansi, amisiri, amuna anzeru. Koma osankhidwa Enoki ndi Nowa anali abusa ndi alimi, odzichepetsa, osaphunzira, opanda nzeru, koma ankamudziwa Mulungu wawo. China chake mwa iwo chinkasuntha, chinkayitana. Tifika kwa izo pakapita kanthawi. Tsopano chotero Yehosafati anati, kodi kulibe mneneri? Oh, ndithudi achithupithupi ali nawo iwo. Ndithudi ife tili nawo. Ine ndili ndi seminare kumusi kuno yodzaza ndi iwo. Anabweretsa 400. Tsopano awa si achigunja, iwo ndi opembedza Yehova Mulungu. Anabwera ndipo anati, tiyeni tikhale ndi kanthawi ndipo ife tinenera. Ndipo chotero iwo onse anasonkhana pamodzi, ndipo iwo anabwerera ndi mawu a Ambuye. Ndipo iwo anati, pakuti atero Ambuye, aneneri achi Israeli, pakuti atero Ambuye, pitani Ambuye ali nanu. Ndipo inu mukatenga Ramoti Giliyadi, chifukwa iye ndithudi ndi wa Israeli. Ndipo mmodzi wa akuluakulu anadzipangira nyanga ziwiri zazikulu zachitsulo monga zoyimira. Ndipo iye anapita akukankha. Iye anati, ndichi inu mukankha Israeli, kapena mukawakankhira Siriya kuchoka ku Ramoti Giliyadi? Koma Yehosafati china chake mwa iye. Oh, ine ndikuyembekeza kuti Mulungu azibweretsa izi ku mtima wanu. Si chinthu chimene mungadziphunzitse nokha, si chinthu chimene mungawerenge nokha, ndi chimene Mulungu mwakusankha amakuchitirani inu. Si amene athamanga kapena iye amene aonetsa ndi Mulungu amene amaonetsera chifundo. Yehosafati anati, iwo ndi amuna ovala bwino, sindikukayikira yani na china chake monga ichi, iwo ndi alunda, ndipo amuna anzeru kwambiri amene ndina wamvapo, iwo ndi ophunzira mpaka pano, mayimidwe awo ndi mgwirizano umodzi, iwo ali ndi umodzi waukulu pakati pawo, ndipo iwo ndi anzeru, ndipo ali ndi choonadi chochuluka kwa iwo, kulakwitsa konse kumakhala ndi choonadi. Bodza lalikulu limene linanenedwapo linali ndi 90% choonadi mwa iro. Bodza limene Satana anamuuza Eva. Oh, ndi choonadi chochuluka muchimene iwo akunena. Koma kodi palibe nsowina? Chabwino, kodi mukuganiza kuti munthu uja anenena chiyani? Pamene ife tili ndi 400 pano, mwa anzeru, apa mwamba, iwo sali kunja kuno muchipululu akuthamanga mozungulira ali madiseche amatheka ndi chikopa cha ngosa chitakulungidwa pa iwo kapena china chake. Ndi amuna amene ine ndawadyetsa, ndawaphunzitsa. Iwo si amuna amene sadziwa ma ABC awo. Iwo ndi masikwalala. Ndipo iwo amadziwa chinthucho. Iwo amakhala usana ndi usiku akuwerenga mipukutu ndi uneneri. Iwo amadziwa chimene chili cholondola. Ine ndawakonzekeretsa iwo. Ndipo iwo amapano ndi mgwirizano umodzi. 400 a iwo akuti pitani, Yehova ali nanu. Koma ngati ine ndikanakhoza kuwerenga malingaliro a Yehosafati maminiti pang'ono, pali china chake chimene sichikuvomereza. Iye amakhoza kunena, pali china chake basi chimene sichikuone kabwino. Kodi palibe winanso mmodzi kwina kwake? Oh, iye anati inde alipo mmodzi wina, koma iye si wabungeli. Iye ndi munthu wa mtundu wosiyana. Iye ndi wopanduka basi. Iye ali ngati Yakobo. Koma ife tikhoza kumufunsa, iwo amati iye ndi mneneri. Koma ine ndimakayikira izo, chifukwa iye nthawi zonse amanditemberera ine. Amanena kuti ichi, icho, kapena chinacho. Kapena iye samanenera zabwino za ine. Yangatero bwanji. Mugona, chodero iwa anati tiyeni tikamutenge iye, iye ndi mwana wa Imla, chodero iwa anapita ndipo anakamutenga iye. Ndipo wina waga anakomana naye panjira anati tsopano, iwe ukanena chinthu chomwecho chimene iwe akunena. Iwe ukuyenera kuvomerezana nawo mgwirizanowo ngati sudero tsoka kwa iwe. Iye anati ine ndikangonena chimene Mulungu wayika mkamwa mwanga kuti ndikanene. Ndipo palibe chinanso. Kenako iye adafika kumeneko, ndipo iye anamupatsa iye usiku umodzi. Iye anati, pitani kumeneko. Koma ine ndinaona Israeli atamwazika ngati nkhosa zopanda mʼbusa. Ndipo Ahabu anati, kodi ine sindinakuwuzeni inu? Tsopano pali 400 akutsutsana ndi mmodzi. Amuna 400 ophunzitsidwa anzeru ophunzira. Alunda akutsutsana ndi mbuli imodzi yaing'ono, monga ife tikanamutchulira iye Mikaya, munthu mmodzi. Komabe munthu mmodzi ameneyo anali ndi mawu a Ambuye. Zimenezo zinapanga kusiyanitsa aliyense wa iwo anali wabodza. Izo zinatsimikizidwa kukhala zabodza. Nchifukwa chiyani Mikaya anali wosiyana kwambiri? Kodi iye ankayenera kukhala wosauka kuti akhale wosiyana? Ayi, chimene chinamupanga Mikaya kukhala wosiyana, iye anakhala ndi mawu. Mawu a Mulungu ndi chimene iye anakhala nacho. Tsopano kunalonjezedwa kuti masiku ano Mulungu adzatsanulira mzimu wake. Zinalonjezedwa ndi Danieli kuti anthu masiku amene mwala udzagunde fano kuphazi, anthu amene amadziwa Mulungu wawo adzachita zazikulu. Uneneri pambuyo pa uneneri, ndipo maseminari onse dziko sangathe kuzichotsa izo. Mulungu adzachita izo muli monse, ndipo anthu azitsatira izo. Mukuona wachithupithupi ndi mpingo wachithupithupi ndi mpingo wa uzimu. Inu mwaona mawu amapanga kusiyanitsa. Izo ndi zomwe Yakobo anaganiza, ndipo zilibe kanthu chiyani? Ine ndikudziwa sindingathe kudalitsidwa pokhapokha nditatenga ukulu wabado amenewo. Ukulu wabado amenewo ndi umene ndikuyenera kuwugwira. Ndipo koma Esau ankadana nawo iwo. Ndipo ana ake amachita chinthu chomwechomwecho, komabe mpaka lero iwo amadana nawo. Nthawi zonse zakhala zili chomwecho. Ntawi zonse pakakhala chitsitsimutso, ntawi zonse chimatulutsa mabasa. Iyi ndi ndemanga ya mwana, koma ndizoona. Pamene panakhala kubadwa kuchokera mwa Isaki ndi Rebeka, iko kunatulutsa mabasa. Pamene dziko linalengedwa, linabala mabasa, mitengo iwiri. Ndipo pamene Kaini ndi Abele anabadwa, izo zinabala awiri. Pamene Ishumaeli ndi Isaki anabadwa, izo zinabala awiri. Ndipo pamene Esau ndi Yakobo anabadwa, izo zinabaletsa awiri. Modzi wa iwo wachilengedwe, modzi wa iwo wa dziko lapansi, winayo wa uzimu. Ndipo wina ankayang'ana pa chilengedwe zalunda, winayo ankayenda mwa mzimu. Nthawi zonse zakhala zili chomwecho. Pamene mpingo wa Lutherani unatulukira, tiyeni titenge Chipentekoste poyamba. Tayang'anani pakubadwa kwa Chipentekoste. Icho chinabweretsa chitsitsimutso chachikulu, champhamvu chimene chinasesa dziko lodziwika. Chipentekoste. Sipanapita nthawi yayitali itatha Pentekoste mpaka ngakhale Paulo anati kuti padzakhala amuna omwe adzauke pakati pawo ndi zinthu zokhotakhota, ndipo adzawatembenuzira anthu kutali ndi Mulungu. Ndipo ndicho ndendende basi chimene iwo anachita. Chimabala ziwiri. Pamene mpingo wa Lutherani unabadwa, Martin Luther anabweretsa chitsitsimutso cha uzimu. Sipanatenge nthawi yayitali mpaka apa panadzabwera Esau kumbuya kwake komwe. Ndipo anachipanga icho bungwe. Ndipo icho chinatulutsa ziwiri. Ndiye zitatha izo panadzabwera Methodist John Wesley chitsitsimutso cha uzimu. Ndipo zitatha izo panadzabwera bungwe. Linapanga icho bungwe. Ndipo linatulutsa ziwiri. Ndipo zitatha izo kunadzabwera Pentecoste chitsitsimutso. Ndipo tsopano iwo apanga bungwe icho. Ndipo tsopano iwo akukhazikika mu bungwe. Ndipo ilo likupanga ziwiri. Koma mbewu ya uzimu ija ya Mulungu wa moyo, ngakhala iyo ikuyenera kukhala mwenda njira, ngakhala iyo ikuyenera kukhala woyendayenda. Iyo nthawi zonse imayambitsa kulekana. Esau sanakhalitse nthawi yayitali ndi Yakobo. Yakobo adangolandira ukulu wobadwa, Mulungu alemekezeke. Zinayitanira kulekana. Ndipo pamene mwamuna, ine sindikusamala kuti ndiye wampingo wanji, ngati uli wachithupithupi, ndiwo wayangana nawo amene inu mumayenda nawo, anthu amene mumasera nawo makadi ndi mabungwe anu amabuku ndi zina zotero. Pamene inu mulandira ukulu wobadwa, china chake chimene chili pansi mu mtima mwanu, chimene chili ndi njala ya Mulungu. Pamene inu mulandira icho, icho chimayitanira kukulekanitsidwa. Tulukani pakati pawo, ndipo patukani, atero Mulungu. Kulekana. Mpingo ukukhazikika pansi, mwaona, iwo sungapitirire. Esau anali woyimira wabwino wawokhulupirira wathupilero, wosatha kuligonjetsa dziko lapansi. Iye samagonjetsa zinthu za mdziko, iwo amakondabe kusewera kwawo, kuvina kwawo, zodzipaka zawo ndi akazi, pankhope zawo ndi kumadula tsitsi lawo ndi kumavala zovala zazing'ono zakale zazifupi izi. Ndipo munthu amakonda kupita ku zipinda za madziwe ndi kumakasuta ndudu ndi kumakanena nthabwala za zing'ono zonyansa. Ndipo nkumakhalabe ya mpingo iwosangakhoze konse kugonjetsa zinthu zimenezo. Ngakhalenso Esau sangathe, komabe kuti akhale wachipembedzo, iye ankayenera kukhazikika kulingaliro la luntha. Ndicho chinthu chomwecho chimene mpingo ukuchita lero. Tikhala bungwe, tidzika tokha pamodzi, ife lipanga fuko, kapena kaguru, kapena china chake chonga icho. Ndipo umo ndimomwe mpingo ukusunthira lero wa uzimu ndi wachithupi. Zikadali zomwezo, izo sizinasinthe ndipo sizidzasintha konse. Chiyero cha Mulungu, Mulungu pokhala Mulungu amaonetsera zimenezo iye mwini. Ngati kukanakhala kuti kunalibe wochimwa, apo sipakanakhala konse. Iye sakanakhala konse mpulumutsi. Koma iye anali mpulumutsi pachiyambi, chotero panalibe kanthu kotayika. Ndipo zikhumbo zake zomwe monga kukhala mpulumutsi zinkaonetsera wochimwa, pankayenera kukhala china chake choti chipulumutsidwe. Pasanakhale chilichonse chopulumutsidwa, pankayenera kukhala china chake chotayika ndi chilungamo chake ndi chiyero chake. Ngati pakanati sipanakhalepo munthu wodwala, iye sakanakhala konse mchiritsi. koma kuyambira bachiyambi ndi bachiyambi iye analipo chiyambi chisana kalepo iye anali mchiritsi chotero panalibe kanthu kodwala chotero izo zinambweretsa munthu wodwala kuti iye adzathe kuwachiritsa iwo kuti zidzamupange iye kukhala mchiritsi kuchokera mudera loyera lomwero uko kumene kunachokera chipulumutso kunachokeranso matemberero kuchokera mwa mayi yemweyo ndi abambo omwewo anaonetsera Yakobo anaonetsera Esau mukuona ndi Mulungu iye sangasinthe dongosero lake iwo akuyenera kupita chimodzimodzi basi chilengedwe chonse chidzagwirizana momwemo icho chikuyenera kutero ndi mukumvetsa chimene ine ndikutanthauza kuchisunthira icho mkati momwe pakuyenera kukhala wina wake wotayika kuti apulumutsidwe ndipo ngati pakanati pasakhale iye wake iye pokhala mpulumutsi anapanga izo kuya kuyitanira kukuya monga mnyamata wang'ono amene ndimayankhula za iye nthawi zonse akudya zofufutira pa mapensulo ndi pedulo la njinga iye ankasowekera Safa ndipo bola ngati munali china chake mmenemo cholakalaka Safa pamene lakukhala Safa pena pake poyamba apangidwe pankayenera kukhala Safa iye asanakhale ndi chikhumbocho ndipo iye Safa anamulozera iye ndiye iye anabwerera ku Safayo umo ndi momwe Mulungu alili mpulumutsi ndipo pankayenera kukhala china chake choti chidzatayike kuti iye adzachipulumutse kuti chidzamupange iye mpulumutsi ndizo zonse zimene zikuchita ndi kusewera Mulungu chilichonse zonse zili mwa iyeyo osati mwa mlaliki osati mu mpingo osati mu bungwe koma mwa Mulungu kuti kusankha kukhweze kuyima mwa ngwiro mukuona izo zili mwa iye eya achirutera ndiyeno ife tikuona kulekana kwina uko kunali Abrahamu ndi Loti iwo anali abale koma Loti anali woganiza mwathupi iye nthawi zonse ankapita kumakafuna chinthu chachikulu china chake chokhala ndi zonyezimira zochuluka pa icho monga ngati nyani monga ine ndinganenere nthawi zonse amafikira chinthu chowala mzimu umenewo sunawachokere anthu lero iwo amapita ku mzinda ndipo iwo sangabwere kukanyumba kakang'ono monga chonchi mukuona iwo amafuna charichi chachikulu kwambiri chimene chilipo mu mzinda mbusa waluntha kwambiri kumene anthu ovala bwino amapita kumene ameya amapita ku mzinda ukanali mzimu wa Yesu omwewo analidi ndi ukulu wobadwa kuyamba ndi kuyamba amadzitcha okha mpingo koma iwo anautaya iwo chifukwa iwo amaunyoza iwo inu simungakhoze kuwapangitsa anthu amenewo kuti agwade pa maondo awo ndi kulira ndi kupempha kwa Mulungu ndi kupita kunja ndi kukakhala ndi msonkhano wa machiritso ndi kupirira chizunzo cha dziko kulandira mzimu oyera ndipo iwo sangachite zimenezo iwo amanyoza izo iwo amazitcha izo gulu la oyera odzigulubuza basi chimene Baibulo linanena kuti iwo akanadzachita iwo amachita izo chifukwa icho ndi chikhalidwe chawo ndi chikhalidwe monga khwangwala ndi nkhunda zikhalidwe ziwirizo izo zimafuna icho chifukwa ndi chimene izo zili iwo sadzachiona konse sadzatero chinacho chifukwa iwo sanabadwe kuti adzachione icho ndipo mmodzi winayo inu simungakhoze kumuchotsa iye kwa izo chifukwa ndi kusankha kwa Mulungu iye anabadwa kuti adzakhale mamuna wa uzimu kapena mkazi wa uzimu china chake mwa iye chimayitanira icho ine ndikuyembekeza kuti izi zikufika pamalo amene ife tingathe inu mukhoza kuona chimene ine ndikutanthauza pomalizitsa izo tsopano sopano Abrahamu mbukirani nthawi yonse pamene iwo anali oyanjana pamodzi mpingo wachithupithupi ndi mpingo wa uzimu iwo sanalandire konse mdalitso Yakobo sanadalitsidwe konse mpaka iye adadzipatula yekha kwa Esau ndipo Abrahamu sanadalitsidwe konse mpaka iye adadzipatula yekha kwa Loti Loti anali ndi misonkhano yake yaing'ono ya mapemphero mu mpingo wake kumusuko anawaphunzitsa ana ake amuna ndi akazi ndi iwo koma iye ankakhala moyo woterowo mpaka pamene iye anayamba kuyankhula zakutha kwa nthawi iwo anamuseka iye chinthu chomwechomwecho lero iwo ukayankhula za machiritso a uzimu ndi mphamvu ya Mulungu ndi zina zotero iwo amaziseka izo ndiye mzimu wamweu, ndiyo mizimu iwiri ya ikuru, machipembezo, yali gwira dziko, uo krubirira, ndiyo sa krubirira, uo krubirira, ndiyo ziba ngitza kukrubirira, mozi akutanzira nzake. Sobano, pamene Abrahamu, ana zibadula eka, kodinu mnazindigira Yesu, mugu ya mkula kwake za kudza, kudza kwa chiwiri, iya nati, monga zinari masiku wa Noa, iwa zakala aguja, aguma, akukwatira, ndiku kwatiwa. Kwa mabamene iye, ana yankula za masiku wa Loti, iye sana nene kantu za izo. Monga masiku wa Loti, izo ndiza vumburutso. Ona anichimene china jitiga masiku wa Loti. Uko kunari Loti kumusuko, musodomu, woka zikikabino, warunta, anakala a mozi, wagula gula nzinda, woweruza. Anka kalaba zibata, ndiku mweruza antu. Mkazi wage, anari wa maguru onse, amena anaripo, amu nzindao. Ndipo anage agazi, ndi onse ayo, anawajiwa, pagariba ochuka, arunda, opunzira pa mwamba, anzeru, arunda. Ndipo Abrahamu, anka kalamu hema, pansi pantengo wa mtundu. Koma tsiku lina onse anachezeredwa. Ndipo panali mlariki warunda, anapita uko, ndipo anakalalikira. Ndipo anawaitanira iwo kunja. Tayangana nipa, tayangana nipa utenga. Tuluka! Iye anatero kwa Loti. Ndipo iye saka naitanidwa konse kukadapanda chifundo cha Abrahamu. Anati, kodi ndingakapeze anthu 50? Kodi inu mukawasiya iwo? Kodi ndingakapeze anthu 60? Kodi ine ndinga ngati ndingakapeze 10? Umo ndi momwe iye akanapitira. Ndipo iye sana te kupeza ngakhale 10 mwa iwo. Zosadabwitsa monga zinali masiku a Noa, kumbukirani. Noa sanali woyimira mpingo. Enoki anali, amene sana dutse mchisautso, koma anasantulitsidwa, chisautso chisana yambike. Enoki anapita kwao, iye sana dutse mchisautso, Noa anadutsa. Tsopano, penyani mwacheru tsopano, pamene ife tikusunthira mwamba muichi. Penyani mtundu wachizindikiro chimene Abrahamu ndi banja lake anali nacho. Iwo anapeza cha uzimu. Abrahamu, kodi anadziwa bwanji kuti anali Abrahamu, ali kuti mkazi wako Sara, kodi anadziwa bwanji kuti anali wokwatira, kapena anali ndi mkazi Sara, yali muhema. Sobano, mwamuna atakhala pamenepo akudya nyama, akumwa mkaka ndi kudya buledi wachimanga, ali kuti mkazi wako Sara, kodi anadziwa bwanji chinthu chimenecho, kodi anadziwa bwanji izo, taganizani za izo, inu mumacha, inu anthu auzimu. Mulole izi zilowe mwa inu. Kodi iye anadziwa bwanji izo, pamene iye ankachita monga mlendo. Fumbi pazovala zake. Ndipo pamene Abraham anati, yali muhema kumbuyo kwanu. Ndipo iye anati, ine ndikuti, ine. Mulowa malo wa umwini, ine, munthu uyu. Mulungu, akudzisindikiritsa yekha muthupi. Mulungu, Abrahamu anamutcha iye Elohimu.
I'm going to visit you.
Ine. Ine ndidzakuyenderani inu, ine ndidzasunga lonjezo langa. Ndipo molingana ndi nthawi ya moyo, ine ndidzakuchezerani inu, ndipo inu mudzakhala ndi mwana uyu amene ine ndinayankhula kwa inu za iye. Ndipo Abrahamu 100, Sara 90, ndipo Sara kumbuyo mwihema pafupifupi foro ama hema angono, hema wankulu atakhala kumbuyo, kuseri kwa zinsalu, iye anali akumvetsera. Iye anamva izo, ndipo pansi mu mtima mwake iye anamwetulira, anati, ine, mkazi wokalamba wa zaka 100, ndi mbuye wanga, mwamuna wake, mbuye wanga, ndipo wokalamba, ndipo nkuganiza kuti tingadzakhale ndi chisangalalo limodzi kenanso, ngati okwatira anachi nyamata, oh, izo zingatheke bwanji, ndipo iye anakhala ngati akumwetulira. Iye anali atatembenuzira nsana wake ku hema, iye anati, nchifukwa chiyani iye waseka, oh mbale, ndi inu pamenepo. Tayang'anani pa mpingo wa chithupithupi ukulalikira uthenga kwa iwo. Pire Graham wa makono ndi iwo kumusi uko akulalikira uthenga, tulukani mmenemo. Koma kodi iwo anabwera, ayi, kwambiri. Abangono kwambiri. Penyani gulu la Abrahamu. Oitanidwa aturuke. Tsopano zindikirani. Ndipo iye anamupatsa iye chizindikiro ichi. Ndipo iye anamukhulupirira iye. Ndipo iye anasowa pamaso pake. Ndipo anachokapo. Oh, momwe izo nthawi zonse zakhala zili kulekanitsa. Oitanidwa aturukewo. Tsopano mizimu iwiri iyi. Kuti ndifulumire nanu. Kuti ndifulumire tsopano. Kuti ndifike pamalo anga amene ine. Ndikufuna kuti inu muone. Magulu awira amenewa akhala akugwirizana limodzi. Monse kudutsa mibado yonse. kuyambira pachiyambi pomwe pa nthawi, mpingo wa chithupithupi, mpingo wa uzimu. Iwo akhala kudutsa mu chipangano chakale, iwo analipo kudutsa mu chipangano chatsopano, ndipo alipobe mpaka pansi lero. Tsopano pafupifupi zaka 2000 zapitazo, izo zinafika kumutu, ndipo zinafika mwa amuna awiri. Mmodzi wa iwo Yesu Khristu, winayo Judas Iskariote. Tsopano Yesu anagwirizanitsa kudza kwake kwachiwiri kuti mizimu iwiri iyi idzakhala yosiyana kwambiri kuposa chimene iyo inali kumbuyo uko. Tsopano apa ndi pamene ine ndikufuna kuti inu muvale zanu, zovala zanu za ulemerero. Mizimu iwiri iyi idzakhala yosiyana chifukwa Satana anabwera ndipo anadzakhala mwa munthu amene anali membala wa mpingo Judas Iskarioti, ankakhala mu mpingo wa chithupithupi ndipo anali benzi kwa mpingo nthawi zonse. Koma iye anadzalowa ndipo anamunyenga, kapena ankaganiza kuti iye akumunyenga mbale wake. Iye anabwera ndipo anadzipangitsa kukhala ngati anali mmodzi wa iwo, analawa zinthu zabwino za Mulungu. Ankayenda limodzi bwinobwino mu mzimu zinkaoneka chomwecho. Ankapita ndi kukalalikira uthenga ndi kukatulutsa ziwanda. Koma pansi mwa iye nthawi zonse iye anali Yudasi kuyamba ndi kuyamba. Baibulo linati iye anabadwa ali mwana wa chitayiko. Tsopano kumbukirani kunali mpingo wa chithupithupi kumbuyo uko, Esau, Afarisi ndi Asaduki. Koma muoneni munthu uyu amene amadziyesa yekha, iye adzapita limodzi ndi uthenga kwa kanthawi. Koma sadzafuna basi kuti ayike manje ake mochuluka pa iwo. Mukuiona mizimu imeneyo, Yesu anati, icho chidzakhala pafupi kwambiri ndi chinthu chenicho. Icho chidzanyenga osankhidwa omwe. Osankhidwa, ngati mungazindikire, ngati kukanakhala kotheka. Koma izo sizingatheke, mwaona, izo zidzanyenga. Tsopano penyani, osati mpingo wa chithupithupi okha, umene uli kunja uko, mpingo wa chizolowezi wa chithupithupi. Gulu la Esau.
We got now the Judatarian group, which is far.
Ife tili nalo tsopano gulu la Yudasi, limene lili lachinyengo kwambiri, lachinyengo kwambiri. Kubera manja omweo amdalitso. Chimodzi modzi monga mwa Hebrews 6 ndi 10, momwe iye ananenera, adapangidwa kamodzi kukhala otengapo gawo ndipo analawa mphamvu za dziko lomwe lili mkudza ndipo anachita zinthu zonsezi. Ngati ndipo kenako ngati iwo adzalandira chidziwitso chachoonadi, ndipo kenako ngati iwo adzachokapo mwadala. Mwadala chimenecho ndi chiyani? Kuwerengera magazi a pangano omwe iwo anayeretsedwa nawo chinthu chosayera. Ndiloleni ndikupatseni inu kufotokozera kwake ndi ichi apa. Apa pali munthu, iye ndi munthu wabwino, mnyamata wabwino. Iye wayitanidwa akumvelera mu mtima mwake kuti akufuna kukhala mtumiki. Chabwino, iye akumuvomereza Yesu ngati mpulumutsi wake. Iye ndi mnyamata wabwino, palibe amene anganene kanthu komutsutsa iye. Patapita kanthawi, nkhani yakuyeretsedwa. Mwamunayo amasirira akayangʼana akazi. Iye zili mwa iye, mukuona? Ndiyeno chinthu chotsatira mwina mwake iye ankasuta ndipo iye akufuna kusuta. Mwina mwake akufuna kuchopa juga. Mwina mwake akufuna kuchita chinthu china chake choyipa. Iye akudziwa kuti sakuyenera kuchita zimenezo. Chotero iye akuti, oh Mulungu, ikani magazi a Yesu kwa ine ndipo mundiyeretse ine. Ndipo iye akuyeretsedwa. Iye akhoza kufuula kutamanda Ambuye kuchita zinthu zina na Yesu kupita kunja ndi kukachita chinthu. Kumbukirani, Yesu ananena kuti mtundu umenewo udzakhalapo pa tsiku limenelo. Ambiri adzabwera ndipo adzati, Ambuye, kodi ine sindinanenere kulalikira? Kodi ine sindinatulutse ziwanda mu dzina lanu? Yesu anati, ine sindinakudziwe iwe, iwe wochita kuseruzika. Maona, ndi amenewo apo. Tsopano penyani ichi, tsopano ife tikubwera kudzapanga kagawo ka 100 milioni katsitsi mpaka kumapeto kwa kuthwa kwenikweni kwa uthenga, lakuthwa kuposa lupanga, lakuthwa konsekonse kupyoza kufikira mkati mwafupa ndi wozindikira. Haleluya! Mulungu mulole izo zipyoze, wozindikira malingaliro amaganizo. Umenewo ndi uthenga mphamvu ya Mulungu, mawu a Mulungu oonetseredwa ndi uthenga. Inu mukuti Baibulo linatero, ndiwo mawu a Mulungu. Chabwino, mawu oonetseredwa ndi uthenga. Uthenga unadza kwa ife osati kudzera mu mawu okha, koma kudzera mu mphamvu ndi zionetsero za Mzimu Woyera, kudzaonetsera mphamvu, kudzaopangitsa uthenga kukhala wa moyo. Pamene ine ndinapita ku India, Archbishop wa mpingo wa Methodist anabwera anati, Bambo Branham, ife siri kufuna kudziwa kali konse ka umishonari. Ife timadziwa zochuluka za Baibulo kuposa amene nonse mungadziwire. Anati ife tinali mpingo ndipo tinakhazikika kuno zaka 2000 inu musanakhale fuko kukonkulondola. Koma anati ife tamva kuti Mulungu wakuchezerani inu ndipo abweretsa mphatso imene ingapangitse kuti Baibulo ili likhale la moyo. Anati ndi zomwe tili nazo chidwi. Oh my. Mwaona mamuna ameneyo anali mwana wosati mdzukulu monga David ananenera. Mugona ife tikufuna kudziwa ndi zoona. Ine ndinati ndithudi izo nzoona. Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano muzindikireni iye mpingo wa chithupithupi ukuzunza mpingo wa uzimu. Tsopano ife tikupeza ndiye kuti Yudasi akunyengezera kukhala mbale ndipo kenako analunjika mwamba ndipo potsiriza anafika pa chimake. Tsopano penyani mlaliki wang'ono uyu iye akubwera pamalo iye akuti Ambuye ndakhala ndikuyang'ana pa akazi ine sindimayenera kuchita izo ine ndakhala inu mukudziwa kukhala ngati kuchita zinthu za mdziko ine sindikuyenera kuchita izo ndakhala ndikuononga ndalama zanga pa mipikisano ya akavalo ine sindimayenera kuti ndizichita zimenezo ine ndakhala ndikupita usiku uliwonse kuzionetsero za zithunzi ine sindimayenera kuti ndizichita zimenezo ine ndimasangalala ndi zithunzi zolaula ndi zinthu monga choncho ndili ndi zopachika mchipinda changa ine sindikuyenera kuti ndizichita zimenezo ndizo zinthu za mdziko ndiyeretseni ine Ambuye. Ndipo Ambuye anati chabwino ine ndichita zimenezo. Iye akupaka magazi a Yesu Khristu ndikumuyeretsa iye. Kenako iye atachita izo usiku wina iye akudutsa ndipo akumva china chake. Iye akupita ndikukamvetsera. Iye akumva za ubatizo wa mzimu woyera kudzazidwa kwa mzimu. Kenako iye akuyang'ana pa izo. Oh my. Kodi izo sizopambana koma akuti izo zingaononge utumiki wanga ngati ndingalalikire izo. Izo zingapangitsa amayi kundithamangitsa ku nyumba. Iwo angandituluse ine mu mpingo wanga ngati ine ndingati ndipite konse mu izo. Oh, kuli bwino ine ndichoke kwa izo koma ndiloleni ine ndiyang'ane kupyola izo. Inde icho ndichoonadi Baibulo. Chabwino monga mtumiki wina wotchuka wodziwika pa dziko lonse anapezedwa posachedwa pa ndi mwamuna amene anali ndi ine mu Puerto Rico pa maondo ake akuyankhula malilime mu London, England. Mwamuna wamphamvu mmodzi wa evangeli akulu mu dziko lero. Ndipo mwamuna uyu mchimwene wake pokhala ndi ine pano munthu wodzazidwa ndi mzimu anathamangira kwa iye ndipo anati oh mbale ndi zimenezo tu. Iye anati ine ndikudziwa izo koma taonani ndilole ine ndikuzewe china chake. Iye anati lalikira izo tsopano, lalikira izo ola lake ndilino ndi chikoma chako iwe ukhoza kugwedeza dziko. Iye anati ayi sindinga athe kulalikira izo mwaona mpingo ukhoza kundikana ine. Ine sindingalalikire izo, ine sindingachite zimenezo. Oh mbale kukhala anayeretsedwapo ndipo anabwera kudzalandira chidziwitso chachoonadi kuyang'ana mu icho kuona kuti icho ndi cholondola ndipo nkupotolokako poona kuti iwo akudzipachikira kwa iwo eni mwana wa Mulungu ndi kumuchititsa iye manyazi poyera kuchita nawo manyazi uthenga. Paulo anati ine sindikuchita nawo manyazi uthenga wa Yesu Khristu pakuti iwo ndi mphamvu ya Mulungu ya kuchipulumutso, ndi mphamvu ya Mulungu ikugwira ntchito pakati pa mpingo wake. Koma iwo anati ine sindinathe kuchita zimenezo. Munthu uyu anati iwo akhoza kuganiza kuti ndine wa Chipentekosti, iwo angandipange ine. Iye anati yanga mbiri yanga ingaonongeke. Oh mbale ine ndilibe mbiri, ine ndikuganiza za yake mbiri yake ndi iyeyo. Koma taonani momwe iwo angabwerere moyandikira kwa iwo inu mukudziwa ndipo nkuwatenga magazi apangano amene iye anayeretsedwa nawo chinthu chimene chinamuyeretsa iye ndi kumuchotsa iye mu dziko ndi kuyesera kumuyika iye chakuno. Ndipo kenako iye nkuyang'ana pa iwo ndipo nkukhala ndi chidziwitso cha iwo nkuchokako kwa iwo sipakhalanso sembe ya tchimo linatero Baibulo koma kuyembekezera koopsa kwa chiweruzo ndi mkwiyo wa moto kuenera udzatero umene udza muononge Danilo pakuti kubwezera ndi kwanga atero Ambuye iye amene ananyoza chilamulo cha Mose anafa opanda chifundo pansi pamboni ziwiri kapena zitatu kuoposa kotani chilango ndi chilango chowawa ngakhale chili choyenera mtumiki amene anapondereza magazi a Yesu Khristu pansi pa mapazi ake adatha kulandira chidziwitso cha choonadi ndi kuchiwerengera icho ngati chinthu chosayera mukuona pamene ife tiri Yesu anati samalani mukuona mwa Yudasi anakhalira iye anali limodzi ndi iwo iye anali Esau wopangidwa wamkulu kwa mbado uno iye anali wachinyengo wotsanzira adapangidwa kukhala wamkulu kwa mbado uno apa iye akubwera kwa kenanso mbale wake wa Yesu mbale wonyengezera koma mumtima mwake iye amakhala ndi mpingo wakale wachithupithupi nthawi zonse chifukwa uko ndi kumene iye anamugulitsako Yesu iye anamugulitsa Yesu ukulu wa kubadwa wake mochuluka basi monga momwe Esau anachitira ndi nyansi zamphoza iye anagulitsa maukulu wa kubadwa ake ndi zidutswa za siliva sate amuna ndi akazi ambiri lero agulitsa ukulu wa kubadwa wawo wauzimu chifukwa cha kutchuka kwina kanthu kena kakang'ono ka dziko kamene inu simumagonjetsa konse ena ang'ono akazi odziphoda ndi kudula tsitsi mavala zovala zazifupi amuna chifukwa cha nthabwala zazing'ono zonyansa ndi kusuta ndudu china chaka cha mdziko ngati mukonda dziko kapena zinthu za mdziko chikondi cha Mulungu sichili mwa inu linatero Baibulo. Ine sindikufuna kukupwetekani inu, koma ife tafika kumapeto. Ife tikubwera tsopano. Tikukwera makwerero mofulumira tsopano. Mukuona momwe isa sikukhalira, iwo akuchita zimenezo. Iwo anakonzekeratu. Iwo akhoza kutsanzira ndi kukhala wokoma ndi wodzichepetsa. Apafupi basi, monga a Khristu. Apafupi kwambiri, mwakuti akanadzanyenga osankhidwa omwe. Koma ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo. Kazi anavala kabudula, samaoneka nkomwe ngati mkhristu kwa ine. Baibulo linati, ndi chinthu cha uchimo, komanso cha manyazi kuti mkazi azimeta tsitsi lake. Mkazi mmodzi yekha mu Baibulo anapenta nkhope yake anali Yezebeli. Nanga bwanji amuna, amuna inu amene mukuyenera kukhala amuna a Chikhristu ndipo mukuwalola akazi anu kuti azichita zimenezo pamene Mulungu adzakufunsani inu kuti mudzayankhe pa izo osati mwamuna mwathupi. Oh, ine ndituluka ndiye ndikukajoina mpingo uwu. Inu muganize za zimenezo. Ndizo ndendende basi chimene lemba linati iwo akanadzachita. Ndipo ndizo ndendende basi zimene iwo achita. Ndipo ndi zimene iwo ati adzachite. Kunyengerera. Wina wake anati bile ngati iwe susiya zimenezo uthamangitsari yense. Pali chinthu chimodzi chimene sichingapite. Mzimu oyera. Chifukwa iwo ndi mawu ake. Ndipo wokhulupirira weniweni wodziwiriratu sadzachoka. Chifukwa iwo ndi chakudya ku moyo wake. Iye amawakonda iwo. Palibe chimene chingamuchotse iye kwa iwo. Iye adzachita chilichonse monga Yakobo. Koma iye akufuna ukulu wakubadwa umenewo. Iye adzayima pamenepo. Sikukusamala ngati izo zitengera kutaya bwenzari yense yemwe ali naye, ngati izo zitengera ntchito yake, ngati izo zitengera umembala wake wa mpingo, ngati izo zitengera chilichonse. Iye adzagwiritsitsabe kwa izo. Chifukwa iye sangapirire izo. Muli china chake mwa iye, chikumusuntha iye, chakuya chikuyitanira kuchakuya. Oh, ndi inu apo, china chake mwa iye. Taonani, chilichonse chimene inu mukufuna kuchipeza mu Baibulo ndi kuchitanga icho apa, bwererani ku Genesis, ndipo mukaone pamene icho chinachokera, muone pamene icho chinafikako. Mizimu yonse ndi mayendedwerero akubwerera ku Genesis. Ndi chimene ife tachita kuti titsimikizire kwa inu zinthu izi zimene inu mukuziona abwenzi. Musayiware zimenezo. Musalole izo zipite pamwamba pa mutu wanu. Mulole izo zilowerere mwa inu. Ndizo zinthu za Mulungu. Izo zafika ku mutu ndipo Yesu ananeneratu izo kuti zidzafika ku mutu kenanso masiku otsiriza. Ndipo zidzakhala motere. Chisindikizo cha Mulungu ndi chilemba cha chirombo. Mphamvu ziwiri za uzimu zikugwira ntchito pamodzi. Tsopano aliyense akudziwa kuti chisindikizo cha Mulungu ndi ukulu wakubadwa. Ubatizo wa mzimu oyera. Aefeso 4:30. amati musaukuitse mzimu oyera wa Mulungu umene inu munasindikizidwa nawo mpaka tsiku la chiwombolo chanu. Pamene iwo anabadwa mwatsopano, iwo anadzazidwa ndi mzimu oyera. Mzimu oyera ndi kubadwa kwatsopano, ife tikudziwa zimenezo. Ndinu obadwa mwa mzimu, ine ndivomereza zimenezo. Koma kufikira inu mudabadwa, pali mwana obadwa mimba mwa amayi yake, amakhala moyo wa mtundu wina. Umenewo ndi moyo, ndipo ndi ang'ono, makungu ang'ono muthupi lake akuzipotokola ndi kumamenya ndi kumalumphalumpha monga choncho. Koma iye akabadwa amakhala monga choncho, ndipo kenako iye amalira mokweza, amakhala soro ya moyo. Ndipo mwana akhoza kupita kuchalitsi ndi kukati, oh, ine ndimakhulupirira mu mpingo, ine ndipita, ine ndikachita ichi, ndipo ndine wabwino, ine ndikufuna kuchita bwino, ine ndikufuna kuchita bwino. Koma chimene iye akusowa ndi kumenyedwa kwa uthenga kuti umuukitse iye kuti alilire ku moyo wa muyaya. Ndipo mzimu oyera umafuula mwa iye ngati iwo sunafuuleko. Kenako iye ndi cholengedwa chatsopano, ndi obadwa mwa mzimu. Zikatero amayamba kukula kusuntha, ndipo amakhala ndi umunthu wake mwa Mulungu. Maona monga ngati khanda la chilengedwe limakhala ndi umunthu wake mdziko, ndiye ngati msasa wa pa dziko lapansi uwu pasuka, ife tili nawo wina ukuyembekezera. Maona motsimikiza basi monga thupi la chibadwa linkabwerera, pali thupi la udzimu loti lidzamulandire iye pamene adzagwa kuchokera kwa amayi yake. Ndipo pamene iye adzagwa kuchokera kwa amayi dziko lapansi limene lili, iye ali mimba mwake tsopano, akubula, akulira, akubula, akuvutika, akukalamba ndi matenda ndi chilichonse kumulepheretsa iye. Ndipo mzimu mkati mwake ukufunafuna dziko kutsidya kwa mtsinje, ndipo ukubula, ukupotokola, ukulumpha, inde Bwana, chifukwa kuli moyo kumeneko umene umakhala kwa nthawi zonse. Iye ali mthupi limene likuyenera kufa, ndipo nthawi ina monga momwe mayi anagwetsera mwana wa thupi, ndipo thupi la uzimu linamulandira iye, dziko lapansi lidzagwetsa, ndipo thupi la chilengedwe lidzagwetsa. Ndi thupi la nyama kapena thupi la kumwamba lidzawakha ilo kumeneko. Ngati msasa uwu wa pa dziko lapansi upasuka, tili nawo wina umene ukudikirira. Ndi chifukwa chake inu mumayiwala zinthu za mdziko, izo nzakufa kwa inu, apo pali mzimu. Tsopano penyani izo pamene ife tikupitirira tsopano. Mizimu iwiriyo, mzimu oyera ndi kubadwa kwa tsopano, ife tikudziwa zimenezo. Ndi kubadwa kachiwiri mwa mzimu wa Mulungu, umo ndi pomwe inu mumabadwira mwa mzimu. Kubadwa mwa mzimu ndiko kubadwa kwa tsopano chabwino. Inu mumabadwa mwa mzimu, ndiye pamene inu mwabadwa mwa mzimu mumadzazidwa ndi mzimu oyera chabwino. Ndiye pamene ziwiri izi zili mdziko lapansi, chachilengedwe ndi chauzimu, nthawi zina ine ndazionapo izi. Tsopano potseka, ine ndikufuna kuti ndifike kotseka tsopano ponena izi kwa maminiti pang'ono, muchilengedwe kapena mu uzimu chimodzicho. Tsopano ndikuyembekeza kuti aliyense amvetse ichi. Tsopano mungokhala chete basi, ndimolemekeza momwe mungathere. Tsopano kodi inu munayamba mwachionapo ichi? Inu mmaona mipingo yathu lero, ngakhale magulu amene ife tadzilekanitsa tokha ndi kupanga mabungwe, ndipo taziona zonsezi. Ndipo inu mwamuonapo munthu akutenga lemba lina lake, ndipo mbale munthu ameneyo akhoza kutenga lemba limenelo ndi kulipanga ilo kukhala la moyo mwatsopano, kulipanga ilo kukhala chimodzimodzi basi chimene chinalonjezedwa apa mu Baibulo. Ndipo munthu wotsatira adzamuona iye akuchita izo, ndipo iye adzabwera apo ndi kudzayesera kuti achite izo, ndipo mkulephera. Ine ndikudalira mukuwerenga tsopano. Iye adzalephera chifukwa chiyani? Lembalo ndi losadzodzedwa kwa iye. Iye akungoyesera kutsanzira, iye akuyesetsa kuti achite monga china chake. Iye sanali chabwino, mwina mwake anatumidwa ndi munthu. Mwina mwake munthu wina anati chabwino, inu mukhoza kuchita chinthu chomwecho. Mwaona chimodzimodzi monga momwe Yesu ananenera kuti zikanadzakhala mwanjira iyi. Baibulo limaneneratu izo masiku otsiriza, monga Ayane ndi Yambure anamututsira Mose. Pamenepo panayima Mose, ndipapo panayima yambwe. Ndipo Mose anapanyira pansi ndodo yake, ndipo inasanduka njoka. Bwanji, Farao anati, bwera kuno yambwe, iwe ukhoza kuchita chinthu chomwecho. Ndipo iye anatero, mwaona. Koma chinachitika ndi chani, kenako ndodo ya Mose inadya ndodo yake, mwaona. Izo zinaonetseredwa. Kodi ndodo yake inali kuti monga ngati kuzindikira kwa pamwamba zili ngati zina za zamizimu izi zili ngati ina ya mipingo iyi imene iwo amakhulupirira mwachithupithupi kutali kwambiri zinthu za iwo amati bwanji izo zinali za tsiku lina iwo onse ali kunja koma tawuonani mzimu masiku otsiriza ukupita kukatsa nzira mzimu eniweni mukuona pamenepo ndi pamene vuto lanu uli kubwerapo ndendende basi monga iwo umene uli weniweni mwaona koma iye sanathe kupanga iwo kuonetseredwa iye sakanakhoza kugwira iwo iye sakanatha kupanga iwo kukhalitsa oh mulungu anthu amabwera ndi kuti ine ndili ndi mzimu oyera nanenso yang'anani momwe iwo amakhalira izo sizimakhala kuchokera ku chisisimutso chimodzi kupita ku chinzake kuchokera ku msonkhano umodzi kupita ku unzake izo zimaonetseredwa iwo alibe iwo ngati munthu abadwa mwa mzimu wa mulungu kapena mkazi iwo amakhala ndi zipatso za mzimu iwo amayenda mwa mulungu iwo amakhala moyo umenewo mukuona iwo amadzipatula ku zinthu za mdziko mulungu amayenda mwa iwo ndipo amadzionetsera yekha ndipo amatsimikizira kuti iye ndi mulungu akugwira ntchito mmenemo winayo akutsanzira mukuona kutsanzira ndipo ndi zomwe zakhala zili mpaka mmusi kutsanzira tamuonani Ishmaeli ndi Isake ndi onse kumatsika mwaona kutsanzira tamuonani neneri Mose ndipo tayang'anani pa neneri Balaamu mukuona muone momwe iwo anatsikira tamuonani Yudasi ndipo tayang'anani pa Yesu ndipo Yesu amaneneratu kuti mzimu oyera uwu masiku otsiriza udzakhala chisindikizo cha Mulungu tsopano kodi chilemba cha chirombo chidzakhala chiyani udzakhala kukana chisindikizo cha Mulungu pakuti onse amene sanakhale ndi chisindikizo cha Mulungu anali ndi chilemba cha chirombo ndipo ngati zili zilemba ziwiri za uzimu chimodzi cha izo chidzakhala chilemba choona cha Mulungu chinacho chidzakhala chinyengo kodi inu mukuziona izo tayang'anani pa chilemba mu chipangano chakale pamene lipenga linawomba chisangalalo zaka zochuluka chomwecho akapolo ankamasulidwa chifukwa lipenga limawomba chabwino aliyense amene ankafuna kukhala mfulu amakhoza kumapita koma ena iwo iwo amakonda kukhala akapolo chotero iwo ankawatengera iwo kuguwa ndi pa nsanamira ya charichi ndipo ankawabowola khutu lawo ndi chisongole ndipo iwo ankayikidwa chizindikiro kwa nthawi zonse iwo nthawi zonse ankatumikira mbuye ameneyo ndipo lero mukamva uthenga wa uthenga pa choonadi tsopano inu mukhoza kukhala mfulu ngati mukufuna Mulungu akuyankhula ndi inu koma pamene inu mufika pa mzere wa malire umenewo ndi kuyang'ana kumeneko ndi kukhala ndi chidziwitso cha choonadi ndipo kenako nkuchokako yamakubowolani mukhutu ndipo inu nthawi zonse mudzakhala wokhulupirira waluntha inu mudzakhala wachipembedzo ndi kumapita kuchalichi koma osadzalandira konse mzimu oyera maona ndiye inu mudzatumikira zimenezo tsiku lanu lonse tsopano chilemba cha chirombo kapena chisindikizo cha Mulungu ndipo ife tikuyandikira kwambiri tsopano taonani mawu akuyenera kudzozedwa kuwamva iwo kuwazindikira iwo nkuchitapo pa iwo anthu ambiri amawamva koma osawazindikira iwo Mulungu adzati ili ndi ola la inu ine sindingakhale oyera wodziguduguza ine sindikufuna chilichonse cha iwo mwaona iwo samawazindikira iwo ife tipita ku misonkhano mzimu oyera waukulu ukasunthira kumeneko ine ndinali nditakhala kumeneko tsiku lina pamene masomphenya anabwera ndipo ananeneratu ndendende basi chimenecho ine ndinati apa pakubwera nyamata bwera kuno ndinamuuza wothandizira uyo iwe uli ndi vuto la mtima ndipo ukufunafuna eya ndizo kulondola ndendende mukuona mkazi uyo akubwera apoyo bwera kuno iwe uli ndi chotupa pabere ndipo icho chili pabere la kumanzere ndipo iwe uli mchikhalidwe choyipa kwambiri ndipo ndiwe wochimwa ndipo su kulondola ndendende amuna amenewo atakhala pamenepo akuyang'ana pozungulira alaliki ndi onse akuti pita ku msonkhano kukaona mzimu oyera ukupita kudutsa mu msonkhano ndi kunena zinsinsi za mitima zinthu monga choncho nkuti zodabwitsa ine ndikuganiza. Yeah. Mugona, oh, mbale, mugona, izo zilimbali inayo. Pali china chake china chitika. Akazi kumapitilira, kumachitabe, kumachita chinthu chomwecho. Amuna kumapitilirabe, kumabwerera mbuyo momwe, monga nkhumba kumatope yake ndi galu kumasanzi yake. Chimodzi basi, kodi inu simugona, sobano ndikuyankhula kwa a ndi maona iwe ukuyenera kuzindikira ndiye nzanga chikhalidwe chimene iwe ulimo ndi chifukwa chake tepiyi ine ndinati kwa mpingo okha mukuona mpingo okha ngati mwayitanidwa kuchokera ku kuwala kuchokera ku mdima kupita ku kuwala kuchokera ku imfa kupita ku moyo kuchokera ku lingaliro lofunda kumvetsa kwa luntha kwa Khristu kupita kuchokuchitikira chakubadwa mwatsopano ndikumaona moyo wanu kuti iwo ukuyika zinthu za mdziko pambali ndipo inu mukuimira Khristu muli monse ndiye kuti china chake chinachitika mukuona muli china chake mwa inu chikuchitira njala ndi kusuntha monga zinakhalira ndi Yakobo. Maona inu mukalimbana ndi Ambuye inu muyenda mosinthika pambuyo pa zimenezo china chake chasinthika mwa inu. Inu mwasinthika. Sobano, izo zitatero, izo zisanachitike, izo zikuyenera kuti zidzozedwere kwa inu. Ine sindikusamala, ine ndikweza kuima pano ndikulalikira mpaka ine nditapeza tsitsi limene ndatsala nalo litathothoka mpaka mapewa anga nkugera pansi ndipo ine nkukhala kwa zaka 90 ndipo inu nkumamvetsera tsiku lililonse. Fikira Mulungu adafulumizitsa izo kwa inu. Inu mukadali muchochitika chomwecho. Masiku awiri ndakhala ndikuphunzira ndikupemphera pa izi. Mukuona ine ndinati Ambuye kodi ndikanene izo kwa mpingo. China chake chinati kanene izo. Olalandikira kanene izo. Ine ndikumverera kuti iye akhala kundichotsapo ine posachedwapa. Chotero ine ndikufuna kuti inu mudziwe izo. Palibe munthu amene angadze kwa ine anatero Yesu kokhapokha Atate anga atamuyitana iye poyamba. Oh, ine ndikudziwa inu mumanena kuti muli ndi Mulungu ndi Abrahamu kwa Atate wanu. Koma ndikuwuzani inu ichi ndinu Atate wanu mdierekezi. Anatero Yesu, amuna achipembedzo, ansembe, ndi amuna akulu, inu ndinu angerekezi Atate wanu. Mukuona, zindikirani, zipatso za mzimu. Sopano maona, izo zikuyenera kufulumizitsidwa kwa inu. Sindingathe kuganiza kuti Noa, akuti inu mukudziwa chiyani, izo zikuyenera kuti ikhoza kudzavumba mvula tsiku lina. Chotero ine, ndingotuluka, ndikukadzimangira chombo. Ngati mvula ingadzavumbe chabwino ndidzalowa muchombocho ndikumadzapita nthawi yomweyo ndipo palibe chimene chidzandivutitsa ine chifukwa ine ndidzalowa muchombo ndikumadzapita. Kodi inu mungalingalire? Ayi, izo sizinali zimenezo. Ngati zikanakhala zimenezo, oh, mulole osankhidwa amve izo tsopano. Ngati izo zikanakhala choncho, wonyoza oyamba amene akanabwerapo, monga Baibulo linati analipo, atamunyoza iye, iye akanayika nyundo yake pansi ndi kumachokapo. Monga anthu amachitira lero, izo zimayambira ndi Yesu. Ndipo pamene iwo ayang'ana uko ndi kuona choonadi, iwo amachokapo kwa icho. Iwo sangathe kupirira nacho icho. Monga mvangeli wodziwika uja anati icho chidzaononga utumiki wanga. Ine sindisamala za utumiki umene mzimu woyera ungaphwasule. Iwo ukuyenera kung'ambidwa. Tsopano koma mwaona ndi kunyada anthu ochuluka ambiri, munthu ochuluka. Oh, zindikirani mwichi tsopano. Noa anali kunja munda. Ndipo iye anamva, ndipo iye anazindikira, ndipo anachitapo. Zilibe kanthu ndi onyoza ngati anabwera, iye anamanga nthawi yomweyo. Noa ndi oyera wadzikulubuza. Sizikundikhudza ine mpang'ono pomwe. Ankapitirira kumamanga. Iye anali atamva, iye anali atazindikira kuti iye anali Mulungu. Iye anaziweruza izo mwa malemba, ndipo izo zinali chomwecho. Iye anamangabe chombocho muli monsemo. Kodi mungaganizire, inu mungaganizire konse izi kuti Mose ali pa ulendo wake ku Igupto, anatuluka tsiku lina ndipo anati kwa Zipora, mkazi wake, Zipora, iwe ukudziwa chiyani, ndapukula zina pa galama la yanga. Ine ndawongola ena amasamu anga ang'ono, ndi ina ya geometry yanga, ndi zinthu zina zambiri, ndi maphunziro anga. Chiyambireni kuwera nkhosa kumbuyo kuno, ine ndakhala ndikupukuta zina mwa izo. Ine ndinalakwitsa uko mu Igupto, ndikuganiza kuti ndipita kumusi uko ndipo ndikakonza izo. Ndikuganiza kuti ndipita kumusi uko, ayi, bunde loyamba likanabwera momutsutsa iye. Iye akanagwera pomwepo. Kodi iye anachita chiyani? Iye anaiwala zonse zimene iye ankazidziwa za geometry ndi luntha lake. Ndi zimene zinamulowetsa iye mavuto. Ndi chimene chawuyika mpingo muvuto lero. Ndi alaliki ophunzira ochuluka opanda kubadwa mwa mzimu. Amuna ndi akazi opanda kumvetsera zoyankhula za luntha. Malo malalikira mphamvu ndi kuuka kwa Yesu Khristu. Izo ndi zimene zatiyika ife mavuto lero. Sitikufunanso masukulu apamwamba ndi maphunziro alaliki. Ife tikusowa amuna oyitanidwa ndi Mulungu amene ali odzazidwa ndi mzimu oyera. Ndipo sati theology ina yopangidwa ndi munthu yachipembedzo china. Ife tikusowa amuna oyitanidwa ndi Mulungu. Mose ankaweta nkhosa, anakhazikika pansi ndipo anaziwala. Iye ankadziwa kuti nzeru zake zinali zitalephera. Iye ankadziwa kuti maphunziro ake anali anamulephera iye. Iye ankaweta nkhosa, koma iye anamva, vula nsabato zako ponse, nthaka yomwe wayimapoyo ndi yoyera. Iye anamvetsera kwa ilo, icho chinali chiyani? Liwu limene mngelo anayankhula linali la mwamalemba. Iye anamulonjeza Abrahamu abambo ake, ine ndidzawachezera anthuwo anatha kukhala kuno kwa zaka 400. Ndipo ine ndidzawatulutsako iwo ndi mkono wamphamvu. Yanazindikira kuti ilo linali lemba la Mulungu likuonetseredwa. Mundilole ndiyimikire kambindi. Mulole izi zizamirire mkati. Kodi inu mukuona chimene ine ndikunena lero? Mawu a Mulungu akuonetseredwa pamaso panu pomwe. Ndipo inu simukuwazindikira iwo. Taganizani tsopano za Sodomu ndi Gomora. Taganizani za lonjezo la Khristu kumasiku otsiriza. Mose anazindikira izo. Zinali mwamalemba. Ilo linali lonjezo. Iye anamva, iye anazindikira. China chake chinadzabwera mwa iye mbale. Iye akanatha kupita ndi kukazichita izo ndiye. Iye anachitapo. Yamakhoza kupita kumusi ndi kukayimitsa farao aliyense. Yamakhoza kukayitanitsa miliri pamene iye wafuna. Iye anakhoza kukatsegula nyanja yofira chifukwa iye anali atamva. Iye anali atazindikira. Iye ankachitapo malo mwa Mulungu. Ine ndidzakhala Mulungu kwa iwe. Iwe ukhale mneneri kwa ine. Iye anatero. Ndipo iye anati ine sindingachite izo. Iye anati chabwino ndiye iwe ukakhale Mulungu ndipo Aloni akakhale mneneri wako. Iwe ukuyenera kumapita muli monse. Iye sanangoti chabwino mwina mwake ine ndikuyenera kupita kumusi ndi kukawongola zinthuzo. Kodi inu mungalingalire Eliya pa phiri la Karimeli yakuti inu mukudziwa dziko ili ndilochimwa kwambiri. Mwina mwake ine ndikuyenera kupita kunja ndi kukamuuza Ahabu kuti iye akuyenera kudzichitira yekha manyazi. Mwina mwake ine ndikuyenera kuti ndipite pamwamba pa phiri uko ndi kukakhala pansi ndi kukasala basi motalika kwambiri mpaka anthu amenewo atadwala kwambiri ndi kutopa ndi kundiona ine pamwambapo ndi kufa ndi njala. Ayi ayi, izo sizinali zimenezo. Koma iye anamva, ndipo iye anazindikira, ndipo iye anachitapo, ine ndalamulira makhungubwi kuti akakudyetse iwe. Pita kumeneko ku Keriti. Idafika nthawi ya chionetsero pakati pa bara ndi Mulungu. Iye anati, mupite mukatenge nsembe zanu, mukachite chilichonse kwa iwo chimene inu mukufuna, ndipo mukayitanire pa Mulungu wanuyo. Pamene iwo anadzicheka okha, ndipo anali ndi mnofu wochuluka, ndipo analumpha mwamba ndi pansi, anali ndi phokoso lambiri. Iye anati, fula timokweza pang'ono, mwina mwake iye wapita. Akupita kwina kwake, iye mwina akugona, Oh, mbare. Chabwino, inumukudziwa chiani, yanati. Ine ndine wokhulupirira mwa Yehova. Chorera ine ndikweza kuchita izi muli monse. Oh, ayi. Musati muzitsa nzira zimenezo. Ayi. Musati muyesere kukhala Eliya. Mpaka Mulungu atakuita nani inu kuti mukhale. Inde bwana, ine ndine wantchito wa Yehova. Pali 700 ya iwo kumusiku kwaponso. Koma palibe mmodzi wa iwo anayerekeza kuti achite izo. Kenako pamene iye anayidula ng'ombeyo ndi kuthira madziwo, iye anati, Ambuye, ine ndachita ichi malamulo lanu. Mwaona, mwina aliyenseyo akanakhoza kuyesera, zikanakhoza kukhala kulephera kwathunthu. Zikuyenera kudzozedwera kwa iwe, mzimu woyera ukuyenera kuzibweretsa izo ndi kuzipanga izo kuonetseredwa kwa iwe. Ndilo limene lili vuto lero, iwe sungathe kuyimirira pa guwa ndi kunena chabwino, haleluya, haleluya, Ambuye, ine ndikufuna mzimu woyera, haleluya, haleluya. Ayi, kumambare Mulungu pamene mzimu woyera wawadzozera mawu amenewo kwa iwe. Iwe uwatenga iwo usanachokepo pa mpando wako. China chake mwa iwe chitenda. Mlaliki sasowa kuti achite kukuza iwe kuti uchite ichi ndi kuchita icho. Masamba akalewo adzangogwa ndipo masamba atsopano adzatulukirapo. Izo zimadzozeneratu kwa iwe. Iwe sunga kwiye ndi mlaliki akamlalikira choonadi chochokera mu Baibulo. Iwe udzachikonda icho. Udzachifikira icho ndi chakudya ku solo yako. Ngakhale Yesu ye mwini iye anati, ine sindichita chimene ndikufuna kuchita mwa ine mwini. Mwana sangachite kanthu koma chimene iye aona Atate akuchita. Mawu, iye anali Emanuele iye mwini. Iye anali Mulungu pa dziko lapansi. Yesu anali. Iye anali nofu mene Mulungu ankakhalamo. Iye anali chihema chimene Mulungu ankakhala pansi pake. Amen. Koma mu zonsezo mwana wa Mulungu wobadwa mwana mwali Emanuele muchidzalo cha mzimu. Iye anali ndi mzimu mopanda mu Yesu. Ndipo komabe muthupi lake lomwe iye anati, ine sindimachita kanthu mpaka Atate atandionetsera ine poyamba kudzozedwera kwa iye kuti akachite izo. Satana anati, sandutsani miyala iyi ikhale mkati ndipo muchite chozizwitsa. Ndiloleni ine ndikuoneni inu mukuchita icho. Iye anati, walembedwa, munthu sadzakhala moyo ndi mkati okha. Oh my. Koma pamene khamulo linali ndi njala, iye anatenga mabiskuti 5 ndi nsomba tiwiri ndipo anadyetsa 5,000. Oh, haleluya. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza? Musayesere kutsanzira. Ndilo limene lili vuto ndi Pentecost lero. Ndilo limene lili vuto ndi mpingo lero. Pali ambiri akuyesera kutsanzira kuti iwo ali ndi mzimu oyera. Pali ochuluka akuyesera kutsanzira machiritso a uzimu. Pali ochuluka kwambiri akuyesera kutsanzira zinthu zosiyana-siyana za Ambuye. Inu simungakhoze kuchita zimenezo. Zinthu zimenezo zimabwera mwakusankha. Mulungu akuitana. Iwe umabweretsedwa kuchokera mimba ya amako ndi zimenezo. Mphatso ndi mayidanidwe zilibe kulapa. Oh my, izo ndizoona. Inu simungathe kudzipanga nokha china chake chimene inu simuli. Koma ngati Mulungu akuitana iwe, ukhale munthu oyamikira kwambiri pa dziko chifukwa iye wakuitana iwe. Ndiye izo zimakhala zenizeni kwa iwe. Monga ine ndingati ndiyankhule, ngati ine ndikanakhala ndi nthawi pa gologolo tsiku lina, pafupifupi kunditembenuza ine mozungulira, ine sindinazionepo izo, ndipo sindikanachita izo. Heti, wakhala kumbuyo uko wako ndiyang'ana ine. Kodi zimenezo zikanachitika bwanji? Izo sibwezi zinachita zimenezo, koma izo zinali zodzozedwa, zofulumizitsidwa, mawu anayankhulidwa, ndipo anapangidwa chomwecho. Haleluya! Paulo, mungamuganizire iye akuti ine ndakhala ndili pa nyanja iyi kwa masiku 14 ndi mausiku, ndipo opanda nyenyezi, kapena mwezi, kapena dzuwa, kapena kati konse. Ndikuganiza ndingopita kumtunda uko ndikukawawuza iwo limbani mtima chifukwa Mulungu atisamalira ife muli monse. Oh, Mulungu samagwira ntchito monga choncho. Mulungu samachita zimenezo. Chikhulupiriro chanu chili bwino mbale. Chikhulupiriro chanu ndi chopambana. Koma kufikira chinthucho chidzozedwere kwa inu. Oh, apa pali nyali yofira ili apoyo. Ndipo ngati ine ndikuona ndikuti chabwino, ine ndikaphaziranga kuonjezerera moto pa. Ndili ndi galimoto. Ine ndikweza kudutsa pa getsi limenero apo ndikuthamanga mayilosi 120 pa ola. Izo nzona. ndikukhoza kumva mphamvu pansi paphazi langa, koma inu kuli bwino mudikirire mpaka chizindikiro chakuti pitani. Haleluya. Kodi inu mukumvetsa chimene ndikutanthauza? Pamene chizindikiro chapitani chabwerapo zonse zabwino, pamene chinthucho chazozadera kwa iwe, ndipo Mulungu wachipangitsa icho kudziwika monga iye anachitira kumbuyo uko, zonse zili bwino. Koma kufikira iye atachita izo, ife tili ndi gulu la Ayudasi akutsanzira akuyenda limodzi mofanana. Koma tichabwino, ndine chimodzimodzi monga iwo ali, ndine Mkhristu nanenso. Oh, kodi inu simukukumbukira ana Skeva? Skeva anatuluka ndipo anati, ife tikukulamulira iwe, tikukulamulira iwe mu dzina la Yesu amene Paulo amamulalikira, tuluka. Iye anati, Paulo ndikumudziwa, ndipo Yesu ndikumudziwa, koma inu ndi ndani? Ola likudza pamene chabwino ndi choyipa chidzaonetseredwa. Zikuonetseredwa mwa Akhristu lero. Izo zikuonekera mʼmipingo lero. Izo sikuonekera mwa anthu lero. Ine ndikukusungani inu motalikitsa, ndikufuna izi zifike kwa inu. Paulo sana nene kuti ndikukhulupirira ndingopita, ndikukati chabwino khalani olimba mtima. Ayi, kodi anachita chiyani? Yana mumva ngero, yana dziwa kuti uyo anali ngero yemweyo amene nthawi zonse ankayankhula kwa iye. Yana zidikira kenako iye anachitapo, anapita uko ndipo anati khalani olimba mtima, pakuti ngero wa Ambuye amene ine ndili mtumiki wake anayima pafupi nane usiku watha kundionetsa ine masomphenya kuti sipadzakhala kalikonse kotayika pa sitima iyi. Khalani olimba mtima, pitani mukadye chakudya chanu cha madzulo tsopano. Zonse zili bwino. Amen. Pamene izo zadzozedera kwa iwe, pamene Mulungu azikonza izo, ine ndili ndindemanga papena pake, ine ndinali nditayiremba apa iyo ili pomwe apa. Ife tili kumapeto a zinthu zonsezo, ndiloleni ine ndingobweretsa izi monga chonchi tsopano. Potseka, ine ndikuyembekezera kuti Mulungu waulula china chake kwa inu. Penyani, chilichonse chili kumapeto. Wina wake anafunsa usiku wina, ine ndikukhulupirira anali mbale Fred Swarthman. Ife timafunsa zimapeto anthawi, ayandikira motani? Mbale Demos Yakarian anali ataona masomphenya amenewo akuonetseredwa kwambiri, ndipo anakwaniritsidwa masiku 5 atadutsa. Mwangwiro, izo zinangokhala ngati zamugwetsa iye kuchoka mu nsapato zake. Iye anandiyimbira ine. Iye anati, Joseph ali bwanji? Ine ndinati, ali bwino. Anati, kodi iye amaona masomphenya? Ine ndinati, eya. Iye anandiwuza ine za David, mwana wa mwamuna wa mʼbale Udo, pamene iye anagwa pa njinga ya moto. Masiku 3 kapena 4 izo zisanachitike, ndende basi. Iye anati, inu mukudziwa zinthu zimenezo zimatsatira mabanja. Ine ndinati, chilungamo kapena choyipa zimatero, chimodzi cha izo zimatsatira mabanja. Ndipo ife timayankhula pang'ono. Ndipo iwo Fred anati kwa ine, kodi izi zikuchokera kuti mʼbale Branham? Ine ndinati, taona Fred, tiye tizitenge mwachilengedwe. Mulungu amagwira ntchito mchilengedwe chake. Taona, tayang'ana chimene chinachitika. Dzuwa limatulukira kummawa. Chimenecho ndi chitukuko chakale kwambiri chimene ife tili nacho. Ndi China. Ife tonse tikudziwa zimenezo. Chitukuko chakale kwambiri chimene tili nacho ndi China. Chabwino, ndipo chitukuko chasunthira chakumadzulo nthawi yonseyi. Ndipo tsopano kodi inu mungapite kuti ngati inu mutachoka kugombera kumadzulo kupita molunchika woloka, mupita ku China? Ndende. Ife tili kumapeto. Baibulo linati, mneneri anati, lidzakhalapo tsiku limene sikudzakhala usiku kapena usana, pamene dzuwa lizidzadutsa, koma mu nthawi ya kumadzulo. Basi izo sizinathere apa. Kenanso padzakhala kuwala chimodzimodzi. Yesu anati, padzakhala mvula yoyamba ndi yamasika, ndipo mvula yamasika idzabweretsa mvula yoyamba ndi yamasika. Mu nyengo yomweyo, ife tili kumapeto anthawi. Yang'anani apa, ndiloleni ine ndikuonetseni inu. Ndale zili kumapeto. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ndionetseni ine china chake lero. Fuko lino ndiloyipitsitsa kwambiri mʼdziko la chivundi lopanda Mulungu. Ndani amene anawerenga pepala la khuri ya Jono usiku wina mu Louisville, pamene akazi onse awa akutenga fuko lililonse, kazi okongola kwambiri mu fukoli ndi kuwayimitsa iwo kuti akhale abiti universe, aliyensa anadero kubadula Russia ndipo anatumiza ba Khrushchev ndipo anamfunsa iye chifukwa chiyani iye anati Russia samavulaka ziyake kuti azienda pamaso pa amuna mtundu wachikunja wopenda Mulungu kubweretsa chitonzo pa ife amene timazichatokha a Khristu anati Russia samavulaka ziyake kuti azienda kunja monga choncho ndipo simudzaona akabudula kapena zina zotero ku Russia zimenezo ndikupanda Mulungu ndipo ife amene timadzichatokha a Khristu zosadabwitsa Baibulo linati gome lililonse ladzaza masanzi ndipo ndi ndani amene ine ndingamuphunzitse chiphunzitso ndi amene waletsedwa kuyamwa koma lamulo lidzakhala pa lamulo ndi nzere pa nzere pakuti ndi milomo yachibwibwi ndi malilime ena ine ndidzayankhula kwa anthu awa ndipo uwu ndiwo mpumulo pa zonsezi iwo sanamve ife tili ndi kuganiza kwathu kwalunta omwe zikanakhalira zabwino kukhala tsiku lonse pa izo ndale zafunditsidwa a Democrat, a Republican ndi onse atsikira pansi icho ndi chiyani ndi gulu lakumbezanitsa munthu aliyense amene amagwira ntchito mmenemo amene sanabadwe mwatsopano ndi wanjerekezi njerekezi anati ufumu uliwonse pa dziko ndi wanga ndipo yesu sanatsutsane naye konse dziko lapansi likulamulidwa ndi njerekezi ndipo munthu aliyense amene amagwirira ntchito mboma ngati iye sali mkhristu iye ndi wanjerekezi ndipo akumugwirira ntchito njerekezi mafuko onsewa adzagwera kwa yesu khristu pamene iye adzabwera padzakhala zaka chikwi tayang'anani apa lero chimene iwo akuchita tsopano kundiwowoza ine zakuwonongera ndalama kunja uko kwa khristu ndi kufuna kundipatsa ine zaka 20 mundende ya boma chifukwa choonanga ndalama kuti ndiziyendetsa kasunthidwe kachipembedzo ndipo akajasu ndimowa ndi mkulu zimaononga matere ya mamiliyoni ya madola pa chaka kuti afunditse fukoli ndipo ine ndikuyesetsa kuti ndilalikire chilungamo ndinayima pa khomo la yesu khristu ndikunditumiza ine ku ndende chifukwa cha izo ndikutenga zinthu ngati zimenezo za oyipa otsikitsitsa anzeru zalunta ndipo mkuwalola iwo aononge izo chifukwa cha mapulogalamu apa televizhoni amene avunditsa dzikoli atumiza akazi kwa agalu limodzi la matemberero akulu kwambiri amene fuko linayamba lakhalapo nalo ndipo iwo amapitilira nazo izo iwo akunditumiza ine kundende chifukwa cholalikira uthenga kutenga madola angapo kuchokera kuno kuti ndikalalikire uthenga amene anthu amandipatsa ine kuti ndizilalikirira uthenga ine siwolemera ndipo sindingathe kulemba izo komabe iwo akufuna kunditumiza ine kundende kukandisungako ine zaka ziwiri ndipo ndili ndi mlandu ukubwera posachulapa oh zotsika pansi bwanji zonyesa bwanji Mulungu atichitira chifundo ine ndinena chinthu chimodzi ichi mwina mwake umo ndi momwe Mulungu wazikonzera iye asanatumize bomba la atomiki inu mukuyenera kuchita china chake cholakwika inu mukudziwa inu mukuyenera kukhudza wodzozedwa wake nthawi imodzi kwa lemba lomweli ili kuopa kuti musakhudze wosankhidwa wanga uko mkulondola chotero ngati izo zikuyenera kutengera izo kuti zibweretse chiweruzo monga izo zinachitira masiku a Danieli kapena kwina kwake ziloleni izo zibwere ine ndine wantchito wanu ambuye uko mkulondola oh inde ndale zatsika pansi fuko lavunda chabwino taonani chiyani iwo ayika asilikali atavala akabudula tsopano oh mai ndale nkhondo ndale zili kumapeto wolamulira mwankhanza akulakwitsa ndale ndizolakwika chifukwa chiyani iwo sanakhale ndi mfumu ya umulungu monga Mulungu anawapatsa iwo David mbuye wamkulu wa ku England anati pamene demokrasi iyi inakhazikitsidwa anati izo zonse zili bwino tsopano koma idzafika nthawi iye anati iyo sidzakhala kanthu zonsezo zidzakhala kuyenda pa nyanja wopanda nangula ndipo iye akulondola anati andale amayima pa mabokosi a sopo pa kona iliyonse mitundu yonse ya zinthu zokhotakhota zimene zikuononga boma ndipo munthuyo ankalondola ndendende zimene zikuchitika munthu mmodzi akhoza kupita kunja kuno ndi kupita kudutsa apa ndi kukaledzera ndi kukakhadzula chilichonse chimene iye akufuna ndi kupita kumusi uko iye amamudziwa aliyense chotero palibe chimene chimanenedwa mulole munthu wosauka kapena wina wake wosadziwika ayesere kuchita zimenezo ndipo iwo amatumizidwa kundende. Chipupu, zotsikitsitsa kwambiri, nyasi, federal senti ya iwo ogona na amuna okaoka. Taganizani za zimenezo. Sodomu ni Gomora kenanso. Ndili menero gululo. Likuenera kukhala la chipembedzo. Ine ndikudabwa chimene chidza chitike motsatira pamene president wotsatira adzabwerepo. Mulungu anatipatsa ife munthu mmodzi wabwino wa Mulungu, Dwight Eisenhower, wokalamba. Ndipo tsopano ine ndi penyani chinthu chotsatira chimene chikubwerapo. Ndipo ife tikhoza kudzakhala ndi khoswe nthawi yotsatira ndithudi mokwanira. Koma akubwera Farao amene samamudziwa Yosefe. Mbukirani zimenezo, ine ndifika kwa izo mumphindi chabe. Ndale zavunda, ife tikudziwa zimenezo. Ngondo ili kumapeto wake, iwo ankaponyana miyala nthawi ina pa wina ndi mzake. Ankamenyana wina ndi mzake pa mutu ndi nkhwangwa za miyala. Kenako nkumaponyerana mivi ndi uta. Kenako iwo anatenga mfuti, kenako mfuti za magina, kenako ma 880 ku Germany ndi mifuti yaikulu kwambiri ndi ife. Kenako iwo anaponyera mabomba amanja ndi mpweya wa poisoni, koma iwo ali ndi bomba la hydrogen tsopano. Nkhondo ili kumapeto. Fuko lililonse lilinazo, ndiye inu muchita chiyani tsopano? Ngakhale fuko laling'ono lino kugogolekera chowombera ndizo zonse zimene iwo akuyenera kuchita, ndipo ilo lonse lidzapita mwamba. Nkhondo ili kumapeto. Amen. Nkhondo ili kumapeto. Ndale zili kumapeto. Maphunziro ali kumapeto. Loyalira kwa ana kuli kumapeto. Ana palibe chiyembekezo kwa ana. Iwo apenga. Inu simungakhala ndi maphunziro. Inu simungapita kumusi kuno kusukulu ndi kukhala kupeza mwana wa maphunziro. Iye ndi iye amakhala mwana wofutukuka pawiri wa Gehena pamene iye akutuluka kuposa momwe amalowera. Mulole mphunzitsi anene china chake pa izo, iye aphedwa. Iwo apanga clax yaing'ono ndi kupita kunja uko ndi kumombera mphunzitsiyo, kumutulutsa iye ndi kumumanga iye. Ife tinataya aphunzitsi 2,000. Dikirani miniti. Ine ndikukhulupirira anali aphunzitsi 20,000 chaka cha thachi. Ine sindikuyimba mlandu iwo, ine sindikufuna kuchita izo ngakhale. Tsopano iwo ali ndi zikwangwani nthawi zonse. Perekani maphunziro akukoleji kwa anawa. Iwo akuwafuna iwo. Koma ngerekezi anawagwira iwo. Ngerekezi anawagwira iwo. Ndipo izo siza chizora wezi basi kutuluka ndi kukhala wankhanza ndi kuchotsa chipata ndi kuchipachika mtengo pa usiku wa Halloween, kapena kuchita zoyipa pang'ono monga momwe ana ankachitira, kapena kutenga ngolo ya mlimi ndi kuyika iyo pa nsewu osati monga choncho. Koma iwo ndi amisala. Iwo amachita zinthu zimene zili zamisala. Kukomberani, kukuphani, kukuphani, kukuchitani poisoni chilichonse. Umenewo ndi mbado wotsatira. Kubereka ana kuli kumapeto. Ukazi, umayi, bwanji, kulela kukuchitidwa paliponse. Ndipo agalu wang'ono atenga malo. Makhalidwe, palibenso makhalidwe kwa izo. Akazi akuvala moyipa, kubwera kudutsa mu televizioni mitundu yonse ya zotsanzira za anthu oyipa ku Hollywood, mitundu yonse ya zinthu mafashoni, zonse zili kumapeto. Maphunziro ali kumapeto, ndale zili kumapeto, nkhondo ili kumapeto, chitukuko chili kumapeto. Zinthu zonsezo zili kumapeto. Mai, tingachite chiyani ndiye? Chotsatira ndi chiyani? Ife tili kumapeto kwa zinthu zonse. Tsopano, moyo wa mpingo uli kumapeto. Mpingo wamba, mpingo. Tsopano, izi zikhoza kumamatira pang'ono pokha. Koma mpingo wa chithupi, mpingo wa Esau, iwo wafika pa mapeto ake. Kodi iwo ukuchita chiyani? Ukupita muchita ganya cha mipingo. Umene mapeto ake udzalumikizana ndi Chiroma kuti amenyane ndi Chikatolika, kapena ndi Chikatolika kumenyana ndi Chikomunisi. Papa Yohane akuyitanitsa mipingo yonse kuti ibwerere, ndipo iyo yatero. ndivo iwo adzadzirumikizi tsao karimodzi ndende basi chimene pakuti atero ambuye inu mukuti dikirani mini timbale Branham inu mukuchoka panzere ngati ndi kutero mulungu analemba bible lake adachoka panzere iwe ukuyenera kukhala mikaya pankhani iyi. Morris Seruro anandiuza ine usiku wina anati ali kuti wotsutsa Khristu mbale Branham Myuda ndi wotsutsa Khristu. Ine ndinati Morris ndipo iwe Myuda iye anati iwo ndi wotena ndi mulungu kwambiri amene alipo. Ine ndinati Morris usatero ndiuze ine mulemba pamene wotsutsa Khristu anachokerapo ku Yerusalemu wotsutsa Khristu amachokera ku Roma osati kuchokera ku Palestina. Iye anati jabwino nani ine iwo ndi odana ndi mulungu inde kodi mulungu sananene kuti anachititsa khungu maso awo kuti tikhale ndi tsiku lopenya koma tsiku lathu litha posachedwa apa. Iye anati oh mbale Branham ine sindinaganizepo za izo mwaona ndinu apo mwaona ife tili kumapeto dziko la chithupithupi mpingo wa chithupithupi uli pa izo kumapeto yang'anani momwe zikuyendera muchitaganya ta mipingo United Brethren analowa mu icho achipentekoste ali mu icho ena onse aiwo amadzipanga okha bungwe mukuonani inu uko akanani awo njira yonse mpaka kupyera mu mizimu ya Esau iyo achipembedza kwambiri ndipo anadzipangitsa okha chitaganya ndi dziko osakhala ndi kumvetsa kwa uzimu osatha kugonjetsa osati osankhidwa a mulungu kuti ayitanidwe atuluke ndi kupatulidwa. Oh ngati ine ndikanakhoza kuchidziwitsa icho pamene ine ndikanakhoza kokha kuchikankhira icho pansi mwanjira ina iwo sakuziona izo iwo ali ndi maso ndipo sakutha kuona makutu ndipo sangamve. Oh chifukwa chiyani ife tili opanda nzeru mu mzimu tsopano mvetserani kwa ichi chilichonse chili kumapeto ndipo mpingo wa uzimu uli pa mapeto ake iwo ukubwera kumapeto. Oh mulungu tayang'anani kumbuyo uko pamene iwo unayamba ndi Luther anagwerezera pansi auzimuwo kenako ndi wesire kubwera kukuyeretsedwa kenako ndi Pentecost mzimu oyera ndipo tsopano kumapeto a nthawi mzimu wa Khristu chomwecho mu mpingo iwo ukuchita ntchito zomwezo zimene iye ankazichita kubwerera ku mutu wake kenanso kukonzekera kuti mpingo ndi Khristu agwirizane ndi kudza kwa Ambuye Yesu ndi chidukitsiro chakufa. Ife tili kumapeto wa nthawi Yesu anatero monga izo zinali masiku a Sodomu chomwecho izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu. Kodi inu mukuzimvetsa izo? Yang'anani pa mpingo wa chithupithupi yang'anani kumene iwo akupita kutali ndi kutali yang'anani pa mpingo wodzazidwa ndi mzimu kukuchotsa zopusa zake zonse kukubwera mu mzimu mwawo chepa ndithudi kukubwera mu mzimu koma kusunthira mwamba kupita m'malo oterowo mpaka iwe utafika kumeneko kumene mzimu oyera ungamasunthire kudutsa mwa iwo ukugwira ntchito mwa njira yake wokonzekera kuti ulandire Ambuye wake wokonzekera kuti ulandire Ambuye wake. Ndipo ena onse aiwo anapanga bungwe akubwerera ku dziko kugawikana kubwerera muchitaganya kusunthira mwamba mu mutu umodzi waukulu wachitaganya pansi pa chikatolika ndipo panali fano linapangidwa la chirombo fano china chake chonga icho chitaganya cha mpingo chopangidwa ndi chikatolika awiri amenewo pamodzi magwira ntchito limodzi ndi ndani angathe kuchita nkhondo ndi chirombo kapena fano lake ndithudi ayi momwe ife tingakhoze kudutsira mu izo kwa maola tsopano ndiloleni ine ndinene ichi kwa inu ndipo kenako ikhala nthawi yoti titseke ndi ine ndinakuuzani kuti zikhala motalika ine ndimangomverera wosokonezeka kwambiri pamene mulungu ananena zinthu izi anati awuze iwo ukaziyankhule izo usakakhalenso chete mopitilira kawaonetse iwo kwa iwo ngati iwo sakawalandira iwo ndiye magazi sali m'manja mwako. Ola lafika nthawi zonse zikupita mwamba dziko lili pa mapeto ake ilo silingapitilirenso nkhondo zili pa mapeto ake simungathe kukhala ndi nkhondo ina ngati muli ndi nkhondo izo sizitero basi woyambayo amene ati adzakhethemule kowombererako ndi zimenezo ndale zawola ndipo zavunda dziko la mpingo ndi a Methodist a Baptist a Presbyteria a Chipentekoste ndi nkhumba kumatope ake agalu kumasazi ake uko nkulondola aliyense wa iwo. Mulungu akuitana kuchoka muchivundi chimenecho mpingo umene wasankhidwa ndizo ndendende. Yesau iwo anati ndife mpingo sindikukayika zimenezo. Yakobo anali atate wa Esau nayenso ndikokulondola chotero koma ine ndikutanthauza Isaki anali atate a Esau ndipo Yakobo anali mchimwene wake ndi iye. Koma wina anali ndikulemekeza ukulu, winayo ankadana nawo, winayo anamva anazindikira ndipo anachitapo. Winayo anati bola ngati ine ndimapita kuchalichi ndipo ndimachita chimene chili cholondola. Kodi izo zimapanga kusiyana kotani? Ndi zimenezo tu. Tsopano mu ine ndikunena ichi ndiye potseka ndi manga ina yowonjezera iyo. Mpingo wenu weni uli ndi zambiri zoti uzikhalira moyo tsopano. Iyo ikuyenera kukhala nthawi yachisangalalo chotero kwa mpingo wenu weni, kwa mpingo woona, kwa mpingo wosankhidwa. Pamene inu mukudziwa mu mtima mwanu kuti mwadutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo, pamene inu mudziyang'ana nokha ndi kuona kuyang'ana moyo wanu ndi kuona kuti zinthu zonse za pa dziko zapita, kuti mwakhala cholengedwa chatsopano. Mvetserani tsopano potseka mwatcheru. Inu mukudziwa kuti mwadutsa moyo wanu umatsimikizira izo ndi zipatso zawo mudzawadziwa iwo. Cholinga chanu chonse ndi Khristu. Inu mukuyembekezera iye kuti abwere miniti iliyonse. Inu mukumayenda mu mzimu. Inu mukumukonda iye. Inu mukumuona iye akugwira ntchito kudzera mwa inu. Palibe chimene inu mukukhumba kuti muchite, koma iye amachita icho iye mwini. Ndi nthawi yotani. Zimandikumbutsa ine za wojambula amene anapita ku Roma kukaphunzira kukhala wojambula, mnyamata wang'ono. Iwo anamuzindikira iye. Iye anali wosiyana kwambiri ndi anyamata ndi atsikana onse aku Amerika. Ndipo zinthu zimene zinkachitika kumeneko kuti akakhale wojambula ndi ochokera ku dziko lonse, mnyamata mmodza ameneyu anali wapadera. Iye anali munthu wabwino ndipo iwo anazindikira. Iwo ankakhala ndi maphwando akulu kwambiri ndi kufika kumeneko ndi momwe iwo amachitira mu Roma, amangoledzera momwe iwo angathere. Ine ndinapitako kumeneko ine mwini ndipo ndinawaona iwo akutuluka pa nsewu amuna ndi akazi ndi kumapitirira, ngakhale mu mapaki amakhala ndi zogonana mu paki kunja komwe poyera osalabadira. England nayenso ena onse ayiwo. Mukuona izo sizoyipitsitsa kuposa kuno. Basi chinthu chomwecho apa pafupifupi moyipa kwambiri. Basi kungobisa izo mochulukira pang'ono apa nkhani za apolisi ndi chinthu tsopano. Koma zoyipa basi chabwino, mnyamata wang'ono mmodzi uyu iye anadzipatula yekha kwa izo zonse. Pamene iwo apita ku maphwando awo, iye ankawasiya iwo azipita. Koma iye ankaphunzira kukhala wojambula. Chotero tsiku lina wosamalira wakale amene anali mkhristu amene anali pafupi ndi miziyamu ya zojambula jambula, iye anati tiyende pang'ono mwana, tiyende ndikufuna ndiyankhule nawe kwa kanthawi. Iye anati chabwino. Chotero iwo anapita akuyenda kukwera phiri, ndipo awiri onse ayiwo manja awo ali kumbuyo kwawo anayenda kukwera phiri. Dzuwa linkalowa, ndipo chotero mwamuna wokalambayo anati kwa wojambula wang'onoyo. Iye anati mwana, ndiwe wa ku Amerika? Iye anati ndinedi. Iye anati iwe wabwera kuno kuti udzapeze maphunziro ako muzojambula? Ine ndikuganiza kuti ukufuna kupanga ntchito ya moyo wako kukhala wojambula. Iye anati ine ndikukonzekera kuchita izo bwana. Anati ine ndikuzindikira kuti ndiwe mkhristu. Iye anati ndine mkhristu. Iye anati chabwino, pali chinthu chimodzi chimene ndikufuna ndikufunse iwe. Ine ndawafunsa enawa. Iwo akuti iwo ndi akhristu nawonso. Iye anati nchiyani chimakupanga iwe kukhala wosiyana kwambiri? Nchiyani chimakupanga iwe wosiyana ndi anyamata ena onse ochokera ku Amerika ndi atsikana awa ochokera ku Amerika? Nchiyani chimakupangitsa iwe kusiyana kwambiri? Ndipo komabe inu nonse mumati ndinu mkhristu. Iye anati bwana, mukuona momwe dzuwa ilo likulowera? Iye anati ine ndikutero. Iye anati kutsidya kwa nyanja mu chigawo china ku New England, mu mzinda wina wa chigawo chimenecho, ndipo mu nyumba ina yake mu mzinda umenewo muli mtsikana wina wake amene ine ndinamulonjeza kuti ndidzakhala moona kwa iye. Iye anati ndizo zonse zimene zili mʼmaganizo mwanga. kuti ndipeze mapfunziro anga azojambula ndipo ndidzabwerere kwa mtsikana ameneyo amene akukhala moona kwa ine. Iye anati, umo ndimomwe ndimakhalira chimene ndimachita. Mbale mlongo, inu mukhoza kudabwa chifukwa chimene ife sitisamala chimene iwo amaticha ife. Ine sitisamala chimene iwo akunena. Ine ndinali nditayima ndi Fred tsiku lina. Uko mu San Juan, Puerto Rico, ndinkayang'ana kutsidya kwa nyanja. Ndipo ndinazindikira thanthwe la koro lija, theka la mayiro kunja. Mafunde akulu awo akuswa. Iye anati, atsekwe akuyenda munda, zinazotero. Ine ndinati, iye anati, Mbale Branham, izi zili ngati kumwamba. Ine ndinati, koma nyanja idzakhala chete kumeneko Mbale. Ine ndinati, utsidya la nyanja kutaliko, kuli malo ena otchedwa kumwamba. Kuli mmodzi otchedwa Yesu kumwamba uku. Amene tsiku lina iye anachotsa machimo anga onse. Ndipo ine ndinamulonjeza iye kuti ine ndidzakhala moona kwa iye. Ine ndidzachita zinthu zimene iye ankafuna kuti ine ndichite. Ndicho chifukwa ine sindikuchita manyazi ndi uthenga wake. Iwo ndi mphamvu ya Mulungu ya chipulumutso. Icho ndi chimene chimampangitsa Mkhristu kukhala wosiyana. Iye ndi wosiyana chifukwa ali ndi china chake choti adzichikhalira moyo mosiyana. Tiye nitweramitse mitu ya tu kampindi chabe. Mzanga wokhumudwa mawa uno. Iwe uli ndi china chake chosiyana choti uchikhalire moyo, china chake choti chikutulutse iwe mu dziko, china chake chimene chimatanthauza zochuluka kwa iwe kuposa dziko lonse ndi kumukhalira moyo Khristu. Ngati iwe ulibe icho, bwanji iwe sukulandira icho tsopano. Osangopita ku chalichi ndi kukati ine ndikufuna kukhala munthu wabwino. Usachite zimenezo. Iwe ukufuna kukhala mKhristu. Iwe ngati pali china chake nthawi zonse chakhala mu mtima mwako chikukuuza iwe sukulondola, koma ndikufuna kuti ukhale olondola. Iwe nthawi zonse umalakalaka kukhala china chake chimene iwe suli tsopano. Kodi iwe sukudziwa kuti ndi Mulungu akukuitana iwe? Usatembenuzireko msana wako, pakuti ngati inu munaonekeridwapo kamodzi ndi kukhala ndi mwayi ndipo munaukana nthawi yanu yomaliza, pamenepo si panatsalenso nsembe yochotsera tchimo. Musakhale mbali ya Esau. Bwerani ndi Yakobo, mosasamala za chimene chingachitike. Ngati izo zitengera nyumba yanu, ngati izo zitengera ntchito yanu, ngati izo zitengera mamuna wanu, izo zitengera mkazi wanu, ngati izo zitengera ana anu, ngati izo zitengera chilichonse. Pezani ukulu, icho ndi chimene chimafunika. Ndipo ngati inu mukumverera motero za izo mawauno, ndipo mukufuna kukhala ndi ukulu uwu, ine sindingapereke iwo kwa inu. Mulungu akhoza, ndipo iye ndi amene akuyankhula kwa inu. Kodi mungakweze dzanja lanu kunena, ndipempherereni ine Mbale Branham. Ukulu uwo, ine ndikufuna, Mulungu akudalitseni inu, kuli konse mozungulira. Ukulu umenewo, ine ndikufuna. Atate athu akumwamba, ndikukuthokozani inu, Mulungu olemekezeka ndi oyera. Chifukwa cha ubwino wanu wonse ndi zifundo zanu kwa ana amuna ndi akazi ya anthu. Ndipo ife tikuzindikira kuti ife tili kumapeto wa nthawi. Palibe chimene chingapite modalikirapo. Ife tikungodikira mu nthawi yobwereka monga zinalili masiku a Nowa. Kuleza mtima kwa Mulungu pamene chingalawa chinkakonzedwa. Pamene miyoyo 8 yokha inapulumutsidwa. Inu munati, chomwecho kudzakhala pakudza kwa mwana wa munthu. Leza mtima kwa Mulungu. Osafuna kuti aliyense awonongeke, koma kuti onse afike kukulapa. Ndipo lero mu nyumba ino muli amuna ndi akazi akweza manja awo, anyamata ndi atsikana, ang'ono ndi akulu akweza manja awo, ndipo akuti, pali china chake chikundikoka. Mulungu mulole iwo asachikane ichi. Mulole iwo agulitse mapunziro awo, mulole iwo agulitse chilichonse chimene iwo ali nacho. Monga munthu amene anapeza ngale yayikulu, iyo inali yodziwika. Ngale yayikulu, iyo inali ngale ya pamwamba. Ndipo iye anagulitsa ang'ono ake onse kuti iye agule ngale yodziwika iyi ya pamwamba. Mulole iwo agulitse chilichonse chimene iwo ali nacho cha mdziko mawa uno. Kuchuka kwawo konse kwa mdziko. Akazi awa akhala apa mbuye. Ambiri ayiwa amene amvapo uthenga ukulalikidwa nthawi zambiri. ndipo akungo pitirirabe kulowa mdziko ndi mafashoni ngati dziko ndi kumavala monga dziko ndi kumapita kumaphwando ndi zinthu zimene dziko kumachita nawo zinthu zachidziko ndi kumachita ngati dziko ndi kugwiritsa ntchito zinthu za mdziko.
Oh,
mulole iwo achite manyazi mawa uno. Ngati muli chiyembekezo chilichonse mwa iwo nkomwe Ambuye, tembenuzani icho lero. Lolani ili likhale olalo. Ndipo amuna awa pano Ambuye, oh Mulungu, achitireni chifundo iwo. Ambiri a iwo akuyendabe mu zinthu za mdziko, akukhumbabe ndi kusangalala nazo zinthu za mdziko. Tchimo, kusuta, kumwa, zakumwa zoledzeretsa, mowa pang'ono pambali, kapena china chake chonga icho, kapena angakhumbire ndi kupachika ndi zithunzi, akazi ang'ono ovala monyansa ndi matupi awo amene iwo amawayang'ana pa nsewu ndipo iwo amatsala pang'ono kuwagunda anthu kuti aziyang'ana iwo nkumadzitcha okha a Khristu ndipo nkumadziwa kuti maonekedwe awo athupi la mkazi ameneyo mwina mumaola 24 adzakhala akuvunda uko m'manda njenjete ndi mphutsi zokwawa zili mu mitsempha iyo yowumbika ndi kupangidwa ya thupi lake ndi solo yake uko mu gehena ya mgerekezi chifukwa chamomwe iye ankakhalira ndipo komabe iye amayika mwamba milomo yake yaing'ono yopakidwa utoto ndi kunyogodola ndi kukusekani inu. Mulungu achitireni chifundo anthu amenewo. Oh Ambuye, musawalole kuti atayike, chonde achitireni chifundo ndi kutumiza chifundo. Abatseni aliyense wa iwo Ambuye, inu ndinu mmodzi yekhaya amene mungapereke mdalitso uwu. Ndipo ngati inu mawayitanira iwo kumoyo wa muyaya, mulole mitima yawo itseguke. Ndipo iwo ayika chilichonse pambali mawa uno, ndipo kenako iwo alandira icho. Perekani izi Atate. Ndipo tsopano mulole mzimu woyera ubwere mu msonkhano uwu kwa odwala ndi osautsika. Ndipo mulole anthu aone kuti uthenga uwu umene walalikidwa mawa uno kuti kudza ndi chilichonse chili pa mapeto. Ndipo ngakhale Yesu akugwira ntchito mu mpingo wake, mulole izo zichitike pakali pano Ambuye kuti inu mukhoze kuwatengera anthu awa mʼmanja mwanu. Ndipo pamene iwo aona mzimu woyera akugwira ntchito kukusuntha pakati pa anthu, mulole izo zitsimikiziridwe uthenga umene ine ndawulalikira kuti ife tili pa nthawi ya ku mapeto. Ndipo mulole iwo amve, iwo amva, ndipo mulole iwo azindikira kuti Yesu yemweyo momwe iye anachitira izo mu tsiku lake, iye ali pano akuzichita izo kupyolera mu mpingo wake mu tsiku lotsiriza. Ndipo kenako mulole iwo achite kupereka mioyo yawo ndi matupi ndi mioyo ndi mizimu kwa iye. Ine ndikuwapereka iwo kwa inu Ambuye mu dzina la Yesu. Tsopano muchimango momwe muli anthu, ine ndinamutumiza Bire mawa uno kuti adzapereke makadi a pemphero. Iye, kodi inu mukudwala osowa ngati Mulungu ati aulule kwa ine monga iye anachitira ndi mkazi pa chitsime ndi kunduza ine chimene vuto lako lili kapena china chake chokhudza inu chimene inu mukudziwa kuti ine sindikuchidziwa, kodi icho chingakupangitseni inu kukhala ndi chikhulupiriro kuti mukhulupirire Mulungu? Kodi icho chingakupangitseni inu nonse kukhala ndi chikhulupiriro? Kodi ndi nthawi yathu yoyamba kukumana? Oh, unandionapo ine, koma ndine mlendo kwa iwe, ndikulondola uko chabwino. Ambuye Mulungu apereke chopempha chako. Tsopano kodi ndi zenizeni kapena ayi? Oh man, ita nani chipembedzo chanu chalunda? Balimu anati iye ali kuti. Eliya paphirira Karimeli anati balimu ali kuti, kuti mudzutseni iye. Simukuyenera kumudzutsa Yesu, iye amakhala maso nthawi zonse. Iye ndi wopezeka nthawi zonse, wamoyo nthawi zonse, wokhoza nthawi zonse, yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Amen. Mulungu akadali Mulungu. Iwe kukhulupirira kuti vuto la mtima wako likusiya iwe ndipo iwe ukhala bwino, iwe siwochokera kuno, iwe ubwerere ku Lexington ndipo ukawawuze anthu zinthu zazikulu zimene Ambuye wakuchitira iwe. Mukuona, izo zimapita pamwamba pa mitu ya anthu amene samamvetsa izo konse. Mpingo wa moyo ukhoza kuzigwira izo mwansanga ndi kudziwa kuti kukhalapo kwa mzimu woyera kuli pano.
Somebody back in here raise your hand.
Wina wake kumbuyo kuno anakweza dzanja lake. Kodi unali iwe dona, iwe kukrubirira murungu wako za kunduza ine vuto lako, zakare, mbali kunja uko pa mapeto, ine ndi kukrubirira yana nena, kantawe kapitako, izo, iwe kukrubirira mbali, iwe ugutero, ndiye vuto lako lapo kungu ilo, likusia iwe, iwe ukarabuye. Kodi iwe ukukrubirira izo, ino mkufomereza izo, ngati kuchiri tsidwa, kweza ni mwamba zanjalano, ino mkutero, mugona, chabwino. Iye ndi mlendo kwa ine. Iwe ukudziwa zimenezo pati. Dona akuyangana pamenepo. Akupemphera. Anandiya ngana ine. Anati ine ndi mlendo. Iwe kukhulupirira kuti kutamanga kwa magazi kukusiya iwe ukonkulondola. Sichoncho kweza mwamba dzanja lako ngati iko ndi kulondola. Chabwino. Ukhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Ino mukuona chimene ine ndikutanthauza nanga banji ena aino amene mumandidziwa ine inu muli ndi china chake pa mtima wanu kweza ni dzanja lanu ambiri aino ine sindingati izo zikuyenera kubwera basi inu mukudziwa ndi chikhulupiriro chanu George Bruce ine ndikumuona iye atakhala pamenepo iwe nthawi zonse umayesera kumupezera wina wake china chake George iwe unachiritsidwa kukhansa palibe funso malingaliro ako. Siku limene iwe unabwera kukachisi uyu ndi kutuluka pa khomo paja mzimu oyera unadza pa ine. Ndipo unakuza iwe apo pomwe kachitide kena kamene palibe aliyense mdziko amadziwa koma iwe ndi Mulungu ndi munthu wina. Ndikulondola uko ukonkulondola. Iwe ukundikhulupirira ine. Sichoncho iwe George. Iwe uli ndi china chake pa mtima wako George. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kunduza ine chimene chili mu mtima mwako. Kodi izo zingakupangitseni inu nonse anthu amene mukundidziwa ine kukhulupirira. Ndimamudziwa George. Koma iye akuganiza za china chake. Iye ali ndi anthu awiri amene ali kutali ndi kuno. Iye akuwapempherera. Onse awiri amakhala ku Corridon kukonkulondola. Ndipo iye ali ndi munthu apa mwamuna amene iye akumupempherera amene ali kunja kuno muchipatala. Ndipo iwe ukupemphera osati kwambiri kumachiritso ake koma chipulumutso cha moyo wake. Ndizo pakuti atero Ambuye. Ndiko kulondola. Ukonkulondola George. Ukonkulondola ndendende. Wina wake kumbuyo uko anakweza mwamba dzanja lawo. Kumbuyo uko kumbuyo. Kumbuyo muno. Iwe. Nanga bwanji iwe. Kodi ungakweze dzanja lako. Ndiye mlendo kwa ine. Mwamuna uyu wakhala apa. Akundiya ngana ine. Ine sindikukudziwa iwe. Kodi iwe kundikhulupirira ine kuti ndinemeneri wa Mulungu. Wantchito wa Mulungu. Iwe kukhulupirira mzimu oyera. Chimene ine ndanena ndichoonadi. Iwe kukhulupirira izo. Ngati iwe kukhulupirira iwe wa ndicho chinthu chokhacho chimene iwe uli nacho chifukwa iwe ukuvutika ndi kansa.
Right.
Ukonkulondola. Iwe sochokera mu mzinda uno. Ndiwe wochokera ku New Albany. Ndiko kulondola. Ndipo iwe uli ndi kansa. Ngati iwe ukhulupirire ndi mtima wako wonse, iwe ukhala bwino. Kodi iwe uvomereza izo? Kweza dzanja lako, wodalitsika akhale Ambuye. Ine ndikukhulupirira mkazi uyo kunja uko ali ndi chipewa chooneka choyera pamutu pake, dona wachikuda. Anakweza dzanja lake, sindinakhalepo ndi munthu wachikuda. Iwe ukukhulupirira dona, chabwino bwana, khulupirirani ndi mtima wanu wonse. Inu muli ndi vuto la mtima, vuto la mimba, zosokonekera. Wina wake wakubweretsani inu kuno mawa uno. Pakuti atero Ambuye, ukonkulondola. Sichoncho dona, ngati ndiko kulondola, kubiza mpango umenewo, umene iwe uli nawo mdzanja lako, kuti anthu aone. Ine sindinamuonepo mkaziyo moyo wanga. Kodi unakweza dzanja lako, kodi ndine mlendo kwa iwe, ndipo iwe ndi mlendo kwa ine, iwe kukhulupirira kuti Mulungu amandidziwa ine, kapena Mulungu amakudziwa iwe, iwe kukhulupirira kuti iye akhoza kunduza ine chimene chili mu mtima mwako, iwe ukumupempherera wina wake, ndi abambo ako. Ali ndi vuto la mtima. Ukonkulondola. Ndipo iwe ukufunafuna ubatizo wa mzimu oyera. Pakuti atero Ambuye.
If you can believe.
Ngati iwe unga khulupirire.
What about the little lady with her hand up like
nanga banji dona wang'onoyo atakweza dzanja lake mwamba monga chonchi. Iwe ukukhulupirira vuto lako ndi zidzolo pa dzanja lako. Koma ukupempherera mdzukulu. Ukonkulondola. Mwanayo sali bwino-bwino, nizonzona. Sichoncho dona, iwe ukhulupirire ndi mtima wako wonse, chifukwa cha izo.
When I said child, wait a minute. Oh, there you are.
Pamene ine ndinati mwana, dikirani miniti. Oh, ndi iwe apo. Mwana wako anachita ngozi ya galimoto. Analumala. Ine sindi kukudziwa iwe dona. Kuma izo nsona. Ngati ndiko kulondola kweza dzanja lako. Sobano, ndani ali pano? Kodi ndi ndani? Si ine. Ine ndingachite bwanji zimenezo. Musakhale adzanzi mu mzimu. Zinthu za uzimu. Ndi Mulungu pano. Zimoyera umene iwe ukufuna. Kodi iwe ukukhulupirira iwo tsopano? Kodi iwe ukukhulupirira iwo tsopano? Chabwino. Ndiye landira iwo tsopano. Tsopano ndi nthawi yoti ulandire iwo. Khulupirira ndi mtima wako wonse. Ine amene mukudwala kamene muli osowa. Ine sindingathe kuchiritsa. Palibe munthu angathe kuchiritsa. Ine sindingathe kupereka mzimu oyera. Koma modzi amene angathe kuchiritsa ndi kupereka mzimu oyera. Iye ali pano. Iye ndi modzi amene amachita izo. Sopano weramitsani mitu yanu. Inu mukhulupirire tsopano. Pamene ine ndikukupemphererani inu ndi mipango iyi. Atate athu akumwamba. Monga mumwe ine ndikudziwira, ine ndinadutsa mwali yense amene anali mlendo. Monga mumwe ndinadzimvera ndekha ndikufowoka ndikuzitaya, ndinamverera kutsogozedwa kuti iyi ndi nthawi imene mwina osankhidwa ayiona. Mulole aliyense wa iwo Ambuye amene anayitanidwa ndikuloledwa kuti ayitanidwe mwa mzimu wanu. China chake, chikhulupiriro chawo, iwo anali ndi chikhulupiriro chochuluka, ena iwo, kuposa momwe iwo ankaganizira kuti iwo anali nacho. Iwo amangoyambira mitima yawo. Ndipo mkaziyo anakhudza chovala chake nthawi ina pamene iye ankadutsa. Ndipo iye anatembenuka ndikuti, ndani wandigwira ine? Ndipo iwo anati, chabwino aliyense wakugwirani inu. Iye anati, koma ine ndimaona kuti ndinafowoka. Ndipo iye anamupeza mkazi wang'onoyo. Ndipo anamuuza iye kuti anali ndi vuto la magazi. Ndipo chikhulupiriro chake chinali chitamuchiritsa iye. Ndipo Baibulo linanena kuti iye akadali wansembe wankulu lero, amene angakhudzidwe ndi kumverera kwa zofowoka zathu. Malemba anati, iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo ngati iye ali yemweyo ndi wansembe wankulu yemweyo, iye adzachita chimodzimodzi ndi kuchita chimodzimodzi. Ndipo mulole anthu aone kuti mpingo wodzazidwa ndi mzimu ukubwera pa mutu. Khristu akukonzekera kubwera ndi kudzalenga mpingo wake. Zizindikiro zake zazikulu zotsiriza. Monga izo zinali masiku a Sodomu. Amene anayankhula anamudziwa Sara, ndipo ankadziwa kuti iye anali ndi mkazi wotchedwa Sara. Anadziwa iye muhema anaseka. Iye anati, icho chidzakhala chizindikiro. Pamene inu muona izo, kumbukirani, mbado umenewo sudzatha mpaka zonse zitakwaniritsidwa. Ndi izi apa, ife tili kumapeto. Perekani Ambuye kuti munthu odwala aliyense muno adziwe kuti Yesu Khristu wa moyo ali pano. Mulole mipango iyi ikhale yodalitsika kwa thupi lilonse lodwala limene iyo ipiteko. Ine ndikumudzudzula ngerekezi chifukwa cha anthu. Ine ndikumuponya iye mwa mzimu wa Mulungu mwa chikhulupiriro. Ine ndikutaya mthunzi uliwonse wakukayikira. Mulole munthu aliyense pano amene anadzozedwera ku moyo wa mwiyaya alandire iwo ola lino. Mulole zamatsenga zilizonse kuzimitsa kwa kung'ono kulikonse, kanthu kakang'ono kalikonse ka mdziko, kulemera pang'ono kulikonse, monga Baibulo linanena, tiyeni tisiye pambali cholemetsa chilichonse. Ndipo tchimo limene limatizinga ife mopweka kuti tikhoze kuthamanga ndi chipiriro mpikisano umene wayikidwa patsogolo pathu kuyang'ana kuchiyani, kumpingo, kubungwe, kwa woyambitsa ndi wotsirizitsa wa chikhulupiriro chathu. Amene ali pano tsopano, Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Yang'ana kwa iye amene ife sikuyenera kutenga mawu amene ife kudziwa kuti ndiwoona, komabe mawu amenewo apangidwa kukhala enieni kwa ife mawa uno. Yesu yemweyo amene anafa siwakufa, iye anaukanso. Ndiwe patadutsa zaka 2000 iye akubweretsa mpingo wake pa mutu. Mzimu wa Yudasi ukugwira ntchito pakati pawo, koma mulole iwo ayike pambali chopunthwitsa chilichonse ndi chilichonse ola lino. Ndikumulandira iye. Mulole iwo amve za chimene iwo ali nacho kubwerera ku ulaliki. Mulole iwo azindikire tsopano kuti mawu omwewo amene iwo anawamva aone kuserebwa ndipo iwo anazindikira iwo kuti iwo ndi Kristu ndipo mulole tsopano iwo achitepo achitepo pa iwo abalandire iwo ndi kuyimirira pa mapazi awo abereke umboni ndipo mu ufumu wa Mulungu podzadzidwa ndi mzimu woyera mulole odwala achiritsidwe mulole osautsika achiritsidwe mulole chokhumba cha mtima uliwonse chikonzedwe perekani izi Mulungu wamphamvu zonse tsopano ndi mitu yanu yoweramitsidwa mitima yanu yotseguka ingodzipatsani nokha nyengo ya pemphero basi tisanachite ine ndikuganiza utumiki wa ubatizo kubwera basi izi zisanachitike pakhala msonkhano wina usiku uno tsopano kumbukirani musalole mwayiudutse ine ndakhala pano tsopano kwa maola awiri ndi theka kapena kupitirira kuyesera kungotenga nthawi yanga ndikubweretsa mauthenga ndikuyala iwo mkati mwangwiro basi ndiye ife timabwera mpaka kumapeto ndipo mawu omwewo kumva kuzindikira kuchita musalole izo zidutse pamutu panu inu mwamva izo kodi inu mukuzindikira kuti kukhalapo kwake kuli pano kodi inu mukudziwa kuti ndi iye amene akukuyitanani inu ndiye chitanipo pa izo Mulungu akhale nanu mukhale ndi nyengo ya pemphero Bale Neville inu bwerani pang'ono pokha mu pemphero ngati inu mungabwere kuno ingo mukwezani iye mmwamba